Ngimisela uhambo lokuyodingela kude ngigcine inkonzo enkosini. Ngako yi siyajabula kuba lapha. Ngiyakholwa ngesikhathi ngigcina lapha nganitshela njalo uma sifika kukhona lo sangasekho. Uthi uma sitobuya eminyakeni lotako inkosi libale kuyoba khona lotabe angasekho. Kunamunye lobekasonzele kakhulu kakhulu kimi enhlitiyweni emoyeni lo bekungumnakethu Layile. Ngangihlala njalo nginekwemukeleka ngingena ngime emuva lapho futhi ngilalele endzaweni yeminakethu Jack yekudadishela kwekuhlabela ngabane lokudzala bahlabela enkhatimulweni kusihlwa. Yebo-ke kunalelinye lalawo maphimbo leselivele lingalapho lilinzelela lamanye lamathathu. Ngiyacabanga angisayophinze ngilive lapha emhlabeni kodwa impela ngibheke kuliva futhi mnakethu sathe mo lapha kulelo live lapho bayo aliyuze lifiphaliswe. Umnakethu Palma bekayinceku lenkulu yaKristu. Ngisamkhumbula umnakethu Jack angicocela ngempilo yakhe yakhe lenikelwe kuNkulunkulu. Bebaba bathi ndzawonye futhi wathi bekadla lidina lakhe aphathe isangweji ngesandla sakhe adla isangweji futhi afunda iBhayibheli lakhe. Ngiyabona na wende letinye tintfo letinkhulu kakhulu umnakethu Palma latenda. Ungumbati lokahle babe lolungile kubantwana bakhe umndeni lothandzekako wabakhulisa bonke kuthi bakhonde inkosi. Ngakwathi kwami bonke basinzisiwe futhi bagcwaliswe ngamoya longcwele. Nalowo ngumnikelo lomkhulu kunanoma ngumuphi wesilisa kuletinsuku leti bafana nemantombatana. Kodwa niyabona konke lake wakwenda ngeke kuthatheke ngekuthi ukhulu kakhulu ade akhonde uNkulunkulu ngaphandle uma akhonde uNkulunkulu. Futhi kusihlwa lakwende lapha emhlabeni ngento takhe letinhle sewuye emvuzweni wakhe kuthi ayoba nabo. uNkulunkulu akaphumute umphefumulo wemnakelo. Ngiyathi kuphela nje uma leli kulithabanekeli lapha futhi ngiyathi uto liphumbo lakhe litobe lisasolo lilapha ningaliva. Sathe ana Jiyane na sisi wakhe badlala i-ogani nepiano kuthi bebangadzingeki kanjani kuthi balinze umnakethu Palma uvele nje eme lapha bese nje uthatha liculo achubeke. Bebalibamba futhi angilokothi ngangimlinzele kumuva ahola liculo kubantwana bakhe kumkakhe nakumnakethu Jack umngani wakhe lomkhulu. Bebasolo babangani yonke leminyaka neminakethu Brown bathe Brown nani nonke ethabanekeli uNkulunkulu anibusise. Ngiyamkhumbula nami uNkulunkulu aphumute umphefumulo wakhe lolichawe side sibonane naye ekuthuleni asikhothamise inhloko yenu. Babe losezulwini lonemusa ngikhuluma nje ngale ngceku lenkulu ngilahlekelwe ngiyo kusihlwa yonke ingichawula naloko kumamatheka lokuncane lokunebuhlakaniphi lebe inako sonke sikhathi lapho ithi uNkulunkulu akubusise mnakethu Branham lapho siyongena eminyango. Ngiyathi uta endlini yakho kusihlwa ngako ngiyakhuleka uNkulunkulu lothandzekako futhi utovumela titselo imisebenzi yayo leyilandzelayo ibe mikhulu ichubekela embili nebantwana bayo umkayo. Sikhulekela kuthi utombusisa Nkosi wathi uyoba ngumyeni kubafelokati lebe babafelokati sibili. Ngikhulekela thathewethu Palma nabo bonke labantwana. Ngiyathi kuthi kuvelana kanjani nabo bobabili kulahlekelwa ngumlingani kanjalo futhi nekulahlekelwa ngubabe wami. Ngako babe siselapha kusihlwa sikhulekela kuthi utolungiselela tinhlitiyo tethu futhi ngalelo hour asati lingahle lifike ngekutuma nje njengoba lakhe lendile. Asati kuthi liyofika nini kodwa siyathi litofanele lifike. Ngako siyakhuleka uNkulunkulu kuthi utohlola tonke tinhlitiyo letingekhathi lapha kusihlwa. uNkulunkulu ungayishiyi yami ngephandle hlola yami futhi ungivivinye. Nkosi uma kungaba nebubi kithi bukhiphe sifuna kukukhonda leyo inhloso yethu legcwele kukhonda wena. Thululela umoya wakho etikwethu kusihlwa nalo lonke leli viki busisa leli thabanekeli lekutsiwa yi-life thabanekeli. Kwangathi lingemukela tibusiso letigcwele yalelo gama futhi ligcwale kuphila kwaNkulunkulu kuleli viki. Kusinzisa yonke imiphefumulo leyahlekile, kugcwalisa lonke likholwa ngamoya longcwele, futhi uvuselele emathemba leli kithi. Ngosi futhi sikhulekela ukuthi utophilisa futhi bonke labagulako nalohlaselekile lofika emkhathini wethu. Kwangathi umoya wakho longcwele lomkhulu ungaba lapha Nkosi, futhi nje uphilise la, futhi ugcobe ngamunye kuthi bakholwe. Ziphe le tinto leti babe Nkulunkulu, ngisite manje uma kwehlela kwehlele mine kuthi ngethule umlayeto. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi utovele nje uvumele lengxenye yemuntu ime eceleni. Kwangathi umoya loyingcwele ungangena futhi uhambe ethi kwethu Nkosi. Kwangathi umoya loyingcwele ungathatha le nkonzo Nkosi. Siyathi ukuthi asisilutho nhlobo besingeke sikwende, akukho namunye wethu asitisho ukuthi siyakwazi ukukwenda. Kodwa Nkosi siyathi ukuthi wena unguye, ngako sibuke wena Nkosi. Hamba hamba moya waNkulunkulu futhi wehlele kabusha ethi kwethu. Sicela egameni la Jesu. Amen. Manje ngifuna kwendlulisa kubingelela kwehle njalo ngemuca emabandleni manje lelilalele elucingweni esifundzeni sonke. Sisekuchunyweni kwelucingo lokungumshini lomncane lomuhle lesikhonile kuthola ngemnakethu Peregrine wase Beaumont eTexas. Nemabandla ngalokuphelele lelilandzela umlayeto kuyoshaya le kuncamule iUnited States kuchunywe elucingweni kusihlwa. Sithumela kubingelela enhla nasendase West Coast konke kusukela le eVancouver kwehlele eTijuana eMexico kude kuyofika eSan Jose eLos Angeles. Onke emacembu ngale ekhathi lapho siyanibingelela siseShreveport. Futhi kuyoshaya le ePrescott eArizona ecenjini enhla lapho lelilindzele inkosi. Sithumela kubingelela kini naseTucson eSierra Vista, kuyoshaya le eNew York enhla nasendasi eSeven Song. Inkosi nibusise ngamunye. Ngifisa kwangathi ngabe benilapha kusihlwa kule sifunda lesidzala lesihle saseLouisiana lapho kubonakala khona kwangathi likhale sibili kimi. Niyathi ninebantu enhla eNew York, niyathi ngithi kunihleka kancanyana indlela lenikhuluma ngayo. Ngisekhaya ngcoko sihlwa. Ya, wonke umuntu endasi lapha niyathi bathite hello dear mnakethu Branham. Ubolethe athathe Branham nabo bonke bantwana uthi nite ngalapha ntosibona. Oh he, lokho kungenta ngitive ngikahle leso singisi sibili kimi. Kungesiko kunibukela phansi ninebantu lenisempumalanga nasenyakatho netindzawo letehlukene. Kodwa niyathi ngiyacabanga ngatalwa nje ngingumnumzane nomtsala uthi ngifanele ngihlale ngaleyo ndlela. Ngithi kukuthanda cobo lwami. Singisi sibili. Bengisekudleni kwasekuseni kwemadoda labo somabhizinisi lapha kungesiko kathini. Futhi bathi sithosukuma manje ukuthi sihlabele ingoma yesive. Ngase ngiyasukuma ngathi ngelikhaya lami lelidzala laseKentucky khashane le. Yebo ke kimi leyo kwakuyingoma yesive. Ngiloko kuphela lengangikwathi ngayo. Ngako sinithumelela kubingelela futhi manje ku ngikholwa ukuthi batotama kusakata kudla kwasekuseni futhi kudla kwasekuseni kwemadoda labo somabhizinis ngemgcibelo ekuseni. Umnakethu Green utonitshela njengoba asemibhobheni ngephandle lapho manje. Ngako utonitshela ukuthi kudla kwasekuseni kucala ngasikhathi sini nekuthi sikhathi sini busuku ngabunye kungena kuko. Sinibonga ngalomkhulu umusa, sikhulekeleni. Manje ebandleni lendzawo lapha nelithabanekele lemnakethu Jack, ngitocela lusito lwenu nje kusihlwa. Lokhu bengitoniketa umlayeto wami wekubonga eSeven Song kusihlwa emabandleni ethu asekhaya lelilandzela lomlayeto. Kuloko ngingahle ngithi kwelula kancane bese ke futhi ngingahle ngishumayele lenye imfundziso. Ngako uma kunjalo futhi ningavumelani nayo njengoba nje bengihlale njalo ngisho mayelana nekudla iphayi yecherry. Uma ngidibana nendumbu angilahli iphayi, ngilahla lendumbu nje ngichubeke nje nekudla iphayi. Ngako uma kwendeka ngisho indlo letsite kusihlwa Yebo ke nguleso zathu sinye ngithethele simemo lesi kusihlwa kuthi ngibe lapha kuletha umlayeto wami wekubonga emaqenjini eVenlong bekungenxa yokuthi umnakethu Jack sonke sikhathi ngalokukhulu ukhululeka uvula umnyango wakhe bese uthi shumayela lokusenhlitweni yakho ngako ngidiva ngisekhaya sibili ngako kungahle kube ukuthi ekhathi lapha ebandleni lasekhaya lapha nemnakethu Jack ungahle kube nebafundisi nalabanye bantu labatophikisana nemfundiso ngalokho ejwayelekile nginekuhlonipha ukuthi ngingakhulumi ngemfundiso epulpiti yemuntu longimemile ukuthi ngide ngimkhulumele ngako emva kwakusihlwa ngibona ukuthi ngitobe nje ngikhulekela labagulako futhi ngenda inkonzo yanjalo njalo kodwa ngicabange ukuthi ngitonatisa kucala ukuthi uma into lethithe lengiyishoko lengahle ingavumeleki leni yivumeleni nje ekungathini kwami ngiyacabanga futhi ngingakwadi lokungcono futhi ningikhulekele ngako manje asivule evini esahlukweni lapha ngifisa ukuthathisela etindzaweni letinengikusihlwa ngoba nginemibhalo leminengana nemanothi lamancane labhalwe lapha ebhukwaneni lekubhalela ngiyakhumbula kwekucala ngigibela langembili elife tabanekele eminyakeni lengamashumi lamabili lendlula ngangingadzingeki ukuthi ngibhale phansi imibhalo yami nalokufundziwe ngangisemncane ngeminyaka lengamashumi lamabili nje ngaleso sikhathi kodwa manje sengidlulile emashumini lamabili nesihlanu ngako ngikwesibili ngako angisakhumbuli njengoba ngangivame ukukwenda ngidzingeka ngibhale imibhalo yami phansi futhi ngaletinye tikhathi ngifishanise phansi into letsite lenye lengifuna kuthathisela kuyo futhi manje inkosi ibusise njengoba sisafunda evini laNkulunkulu nencwadi yabaseRoma sahluko sesikhombisa manje ngifuna ukuthi nje kufundzisa lokhu njengesifundo sasondo sikolo ngiyathi kunebani labemile nasethabanekeli ngalokuvamile eJeffersonville ngifuna kunibingelela nonke kusihlwa nani ngathi kuthi nichume etincingweni enhla lapho ethabanekeli futhi kubukeka kwangathi kuba sethabanekeli usihlwa kube benisendasi lapha bantu batungelete emabonza futhi bacicimile manje ngibona kwangathi ngingaleyo ndlela nani bonke labantu losenhla kuleyo ngcenye yelive labangenela umlayeto manje sitosebenzisa lokhu njengesifundo sasondo sikolwa futhi akukaconziswa kunoma yini noma ngibaphi bantu labathide noma yini ebandleni nje umtimba kaKristu lesitama kuholela emicabangweni lejule kakhudlana netimphokophelo letiphakeme kakhulu sikholwa ukuthi kubuya wenkosi Jesu sekusondzele siyakukholwa lokho kakhulu impela sekusondzele ngeminyaka lengamashumi lamabili kunaloko bekungiko kwekucala nangifika eShreveport oh kunengakakhulu lokwendekile kusukela ngaleso sikhathi manje sibheke embile kubuyeni kwenkosi esitukulwaneni sethu angikabuki yona imvuselelo esitukulwaneni sethu ngibuke kubuya kwenkosi esitukulwaneni sethu manje kubase Roma besikhombisa ngiyethemba ukuthi niyawavula emabhayibheli enu ndzawutonke manje eVenlong ufuna kufundzisisa manje lona lomlayeto lophuma lapha kubonakala kwangathi usemshadweni nedivorce kodwa empeleni awunjalo ngimi siprofeto selibandla etinsukwini tekugcina ase sifunde kanti anathi yini bazalwane ngoba ngikhuluma nalabo labawatiko umthetho kuthi umthetho uyabusa etikwe muntu kuphela nje uma asaphila na ngoba wesifazane lo nendvodza ubopheleleke ngemthetho endvodzeni yakhe uma nje isaphila kodwa uma indvodza seyifile ukhululiwe emthethweni wendvodza yakhe
if while her husband liveth
ngako ke uma lapho indoda yakhe isaphila ashade nalenye indoda uyothiwa siphingi kodwa uma indoda seyifile ukhululekile kulomthetho angeke asaba siphingi noma angashada nalenye indoda ngako ke bazalwane bami nani senibe ngilabafile emaqondzana nemthetho ngemtimba kaKristu kutsi nibe ngulabahlanganisiwe noma nifanele nishade nalomunye ngisho lowo lovusiwe kulabafile kude sithelele uNkulunkulu titselo ngoba ngesikhathi senyameni kuhuheka kwesono lokwavela ngemthetho kwasebenta etithweni tethu kuthelela kufa sithelo kodwa manje sesikhululiwe emthethweni kuthi sifile macondzana naloko lesasibanjwe ngiko kuthi sikhonde ebusheni bamoya futhi hayi ekugugeni kwencwadi futhi manje asikhuleke uNkulunkulu othandekako sisandza kufunda nje loko lesikukholwa kuthi kulive laNkulunkulu lelingcwele futhi nguloko lesikukholwako kuthi akukho nalinye licashata noma lokukodwa lokuncane lokuyoke kwendlule kuloku kude kugcwaliseke konke futhi siyakholwa ukuthi inkosi yethu yasitshela esambulweni sahluko samashumi lamabili nakubili kuthi loyo loyosusa livi linye kulo noma engethe livi linye kulo naye sabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila futhi siyakubona loko ngekumelwa kabi kwalelivi njengoba sathane walimelela kabi ku-Eva kwambangela lo wesifazane ukuthi angabade livi linye kwasiphonsa sonke sivele sibantu enyakanyakeni lewile livi linye nje ngakho-ke siyabona ekhathi nencwadi kwefika inkosi yethu nemsindisi futhi yasinika leli caphuno leli mayelana nalo umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni waNkulunkulu manje-ke sisexwayiso lesicinile encwadini yokugcina yesambulo sajesu kristu loyo loyokwengeta livi noma asuse livi sabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila o nkulunkulu sathi sibona kuthi singulabayincelencele kanjani sathi kuthi sihamba etinsanjaneni tekuphila letidzabuka lula kanjani dalokuphila lokusatokufa singathi kuthi sikhathi sini lesitobitwa ngaso kuthi siphendvule ngetulo asithi o nkosi silahle yonke into enhlitiyweni yethu yonke into engcondweni yethu futhi sibuke ngco evini lakho kusihlwa nangawe kuthi ufike futhi ulihumushe ngemavi laphilako siphe kona kwangathi umoya wakho ungehlela etikwethu futhi ugcobe livi enhlitweni yethu kude sisuke lapha kulokuhlwa sesibantu labangcono kunalabo lesingibo manje kuthi sibe nekubona lokusondzele kakhulu kuJesu Kristu siphe kona nkhosi kuthi sicondze lusuku lesiphila kulo nekulungiselela kwaNkulunkulu kwebantu bakhe kuleli hour lesi lesikhulu lesibucayi sikhathi lesimnyama manje lesiphila kuso uNkulunkulu sigcobe hayi sikhulume kuphela kodwa lovako futhi kanye kanye yenda tinsitiyo tethu kuthi tithuthumele evini lakho ngoba kumesaba uNkulunkulu kukucala kokuhlakanipha siphele tintfo leti babe ngoba sikucela egameni laJesu amen ngithanza kutinika tihloko letiphawulo leti letimbalwa lebe ngitodenda lapha naleminye imibhalo lengitothanza kuyilandzela ngalokusondzele ngemuva uma inkosi ithanza emlayetweni wekubonga kwalokungenakubonwa ngekutsi kuhlanganiswa lokungabonakali kwemlobokati waKristu kuhlanganiswa lokungabonakali kwemlobokati waKristu akuvakali njengemlayeto wekubonga naloku nje noma ngimuphi umbhalo sinekubonga ngako konke kwawo nginekubonga kuNkulunkulu kuthi ngibe ngulophilako kulesikhathi lesi sekuvalwa kwetinkundla temlandvo walelive angathi kube ngangiyoba nalengakusho ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba nekuthi kube uNkulunkulu bekandlale lonke luhlelo kimi futhi wathi kimi ngifuna ushumayele futhi manje ngumuphi umnyaka lo ufisako ukuthi uye emhlabeni kuyoshumayela na? Ngangiyokhetha lo mnyaka lona ngoba ngicabanga ukuthi lona ngumnyaka lojabulisa kakhulu. Impela bengiyothanda ukuthi ngibe lapha ngesikhathi sekuvakasha kwakhe emhlabeni. Kodwa noma kunjalo, ngicabanga ukuthi lesi khona manje sikhathi lesikhulu kakhulu ngoba sikhathi leta ngaso ukuthotha abantu labahlengile kusondzela ekuvukeni ekufeni lapho bonke labahlengiwe bayophuma khona. Lithuba lelihle kakhulu kangaka Pole sinalo kukhuluma nebantu labafako sikhathi lesikhulu sishisekele ngaso. Futhi siyathi ukuthi umlando seuyavala, umlando welive utophela masinyane, khona-ke sitongena elusukwini lolusha esikhathini lesikhulu seminyaka leyinkulungwane. Kuthi njengelikholwa linye, ngiyakholelwa esikhathini seminyaka leyinkulungwane, kubusa sikhathi seminyaka leyinkulungwane naKristu, iminyaka leyinkulungwane etikwe emhlaba. Kubuya ngekwenyama kwenkosi Jesu kuthatha abantu benyama labakhathimulesiwe ngengadi yakhe lehlandako. Pawula lapha uniketa sibonelo embhalweni wethu mayelana nemithetho nemusa nekukwenda njengemshado nedivorce. Le nzima lena ilivela kancane impela ukuthi kushunyayelwe ngayo. Ngoba ithi ngalokufana nekuthi kumayelana ne njengekuthi umshado nedivorce. Kodwa futhi kumayelana nengxenye lenkulu kakhulu yemshado nedivorce. Kuthi utama kanjani ukubeka ngalokuhlelekile lapha ukuthi thine njengelibandla singeke sisashada live naKristu ngesikhathi lesifanayo. Futhi kube semthethweni nangekwemthetho ngako. Kuna noma kungaba wesifazane ukuthi ahlale nendvodza asenendvodza lephilako. Futhi nginemicabango lengeyami ngaloko. Futhi ngiyakholwa ukuthi loko iBhayibheli likushoko kuliciniso. Manje kodwa ngiyakholwa futhi kusenkolweni yami ukuthi kusombulula lenye yetimfihlakalo letinkulu tesiprofeto. Futhi ngiyethemba ukuthi inkosi itosisita kusihlwa njengoba sethula loku kubantu bakithi labalinzile even lonke. Kwashiwo ngalesinye sikhathi bengifunza ngesikhathi ngibhala le note ngaloku. Angeke empeleni ngiyikhumbule encamashile encwadi lokukuyo. Kodwa ngiqinisekile ukuthi loku kungiko. Kuthi lenye yetincwadi lengayifunda ngemnumzane Moody. Dwight Moody eChicago. Nelibandla lelikhulu lelilalele eChicago futhi kusihlo. Kuthi umnumzane Moody emva kokufunda baseRoma 7. Wagijimela esitaladini nendvodza yekucala lahlangana nayo wathi kuyo, uyawathi umusa? Nale ndvodza yaphendula, umusa ngubani? Umnumzane Moody wathi, umusa wankulunkulu. Ngako kwamjabulisa kakhulu ngesikhathi sekabonile kuthi umusa wawusehlukanise kanjani nemthetho nekuthi kanjani kuthi ngcenye yini umusa lo wayedlala. Yebo-ke manje noma yini lengifuna kuyenda kungesikhathi. Ngangihlala ngibatshela abantu uma sengiwela umugca ngewelela ngale kulolunye luhlangothi, ngiyothanda kusukuma futhi ngihlabele umusa lomangalisako, umsindo lomnanzi kangaka lowasinzisa lolu sizi njengami. Umusa loligugu lokuningi kwemusa kukwadi, ngoba sisinziswa ngemusa hhayi ngaloko lesingakwenda. Lesingakwenda noma ngabe yini lesiyendako akubalelwa kithi. Umusa ngiloko lokusisinzisako, ngisinziswa ngemusa ngekukholwa. Ake ngengethe kulona wesifazane umusa, ake ngimbeke eBhayibhelini, futhi njengalobitwa ngadzadze longumkhethwa, lo nkosathana Musa lengitokhuluma ngaye. Ngiyathi liBhayibheli liyamemetela lathi kudzadze longumkhethwa, kuthi uma nicaphela kukhetha livela egameni lelithi dzadze lokhethiwe. Dzadze munye emkhathini wabo bonke labanye bodzadze wakhethwa njengokuthi intombi ntho yayitotala umtimba wankulunkulu emhlabeni. Yayingowesifazane lokhethiwe nkulunkulu wakhetha Mariya. Kanti futhi nkulunkulu ukhethe dzadze lokhethiwe lokungumlobokati wakhe ukhethiwe. Ngiyethemba ukuthi singemalunga aloyo kusihlwa emhlabeni wonke esiveni sonke njalo. Kwenda umfanekiso lapha kukhombisa budlelwane bemlobokati kuKristu. Sathi longumkhethwa nekuthi bekethe kanjani lo wesifazane kuye, nekuthi bekathe ovelaphi, nekuthi bekathe olethwa kanjani kuye. Libandla lapha ekufanekiseni ngekwenta lesinako kukubuka kufanekiswa ngewesifazane lokukuthi wesifazane sonke isikhathi ungumfanekiso welibandla ngoba libandla lithathwa njengemlobokati. Umlobokati ungumlobokati wenkosi Jesu indodana yaNkulunkulu. Sonke isikhathi uma nitobukisisa bukisisani timo nekutiphatha kwebesifazane futhi ndobona ukuthi libandla likuphi. Manje loku lokunye kwaloku Phawula kungahle kubonakale kungakejwayeleki kulabanye benu, kodwa siyagcwalisa emlayetweni lenginawo lovela enkosini lelengitama kuwufinyelelisa kubantu. Niyabona na, bukisisani yonke into ukwemvelo ukuthi yenteka kanjani imvelo, futhi yibukisiseni ihamba ngalokucinisekile nakamoya futhi. Manje uma ndobona ukuthi phatha kwebesifazane even namuhla, bukani ukuthi phatha kwelibandla lelive namuhla, bukani nje kusobala. Manje kukhona futhi ukuthi phatha kwemlobokati wakamoya libandla. Niyabona na, bukisisani lelo futhi ngoba lelemvelo lelibitwa kanjalo litisho ukuthi lingumlobokati. Manje ngiyacela, sengisho futhi ebandleni lasekhaya, ningaphatheki kabi. Manje ngikhuluma kubo bonke ngephandle even lonke lengikucabangako ngathi longumkhethwa. Ngako uma kungenteka kube nebafundisi ekhathi lapha longavumelani, yeboke kulani nje ikhashanyana. Niyabona na, caphelani, lalelani nje, caphelani lesimilo lesi. Uma nibona besifazane bavuka umphejazane benda nje noma yini labafuna kuyenda, bukisisani libandla lenda indlo lefanako, caphelani. Kodwa bukisisani uma umlobokati wakamoya uma sekacala kuba nemvuselelo, uma sekacala kubuya futhi abe semgceni yena lucobo nelivi laNkulunkulu. Bukisisani-ke futhi niyabona kuthi ikanjani imibhalo ngaleso sikhathi. Uyoba nemlayeto loshanyelako kuthi ubambe lowo mlobokati, ubambe lowo wesifazane umkhethwa. Ngoba njengelive Sathane umdukisi lo wadukisa umlobokati wekucala kuthi one kuNkulunkulu nekungalikholwa livi lakhe. Futhi manje namuhla njengoba sibona libandla ngakwemvelo evangelini leni lekuhlakanipha, nihamba nikhwesha nikhweshela khashane nelivi evangelini lenhlaliswano, sithola ukuthi besifazane belive etitaladini emalunga aleli njalo utithwala bona lucobo esimeni lesifanako samoya. Lapho ungeke wabatshela balahlekelwe ngiwo wonke umcondo wokuthi phatha kahle lokuvamile bantu banako. Niyabona na, futhi kuleyo ndlela libandla lelinako, futhi ungalibona lihamba liconza ngco emkhandlwini wenkolo yonke impela nje njenganoma yini even, futhi liyongena ngco eRoma lihamba ngalokukhulu kushesha. Niyabona, ngoba kuprofethiwe futhi naloke loko kuthi phatha kwalo. Kodwa manje-ke bukisisani futhi ebandleni lakamoya kuthi linjani lelo cembu lebandla lababitelwe ngephandle labakhethiwe kuyo yonke imvuselelo. UMartin Luther kwenteka ngendlela lefanako enguqukweni, kwenteka into lefanako ngesikhathi saJohn Wesley, kwenteka into lefanako ngesikhathi iPentecostal icala ekuqaleni. Balahla labo besifazane babuyela ngqo kuthi babe semgceni nelivi, base-ke bayakhwesha nalo libuyela ngqo ngale enyakanyakeni. Kodwa manje-ke sikhathi kuthi bantu sebalungele kuma emgceni, kukhona umlayeto lovelako kuthi bema emgceni nawo. Luther bekasithunywa selusuku lunye sekulungisiswa nelibandla lema emgceni ngqonako labanye babo, lalabanye balo baqhubekela embili. Wesley ufikane kungcweliswa libandla lema emgceni ngqonako, iPentecost ifikane kubuyiselwa kwetiphiwo libandla lema emgceni nako ngqo labakhethiwe balolo suku. Lase-ke liyashabalala labuyela ngqo, lasuka langena ebuhlelweni futhi laphuma ngqo nala labanye babo, bonke babo behlela ngqo ngasemgceni. Manje Kodwa niyaqaphela uma abantu sebaqala kutama kuba semgcene livi nako kufika umlayeto lomusha uvela evini kaNkulunkulu uconze ngcu kubantu futhi bayawubamba lo mlayeto futhi beme emgcene ngaso sonke isikhathi nje kuku kwaNkulunkulu sinako lokho sinemindeni wonke umndeni ekhathi lapha ukwetayele lokho ngaletinye tikhathi yonke into itona hambela kahle iminyaka bese ke khona lapho nje niyotithela ekuthwebulekeni lapho sikusho kaningi eningizimu lapho uma lina liyachuluka nayo yonke into ihamba kabi nendlula esikhathini sasebusuku bese ke kuba nekusa bese ke kuba nesikhathi sasebusuku yonke into ihamba ngalokuchubekako umprofeti Paula lapha uyasho ukuthi wesifazane angeke aphindze ashade ize ife indoda yakhe kucala angeke aphindze ashade kuphela nje uma indoda yakhe yekucala isaphila yena akukho ngisho nasinye sizathu mhlobo ufanele ahlale yedwa kuphela nje uma indoda yakhe yekucala isaphila futhi uma angahle ende sono lesinjengaleso uyothiwa usiphingikade ngikhuluma ngekwemvelo manje kukufanekisa nekwakamoya uma lona wesifazane beyangenta sono lesinjengaleso bonake ubekwa luphawu lokuthi siphingikade uma anemadoda lamabili laphilako ngesikhathi lesifanako ngako ke ulahlekelwe lilungelo ngekwenta lokhu emalungelo akhe kuNkulunkulu nelizulu ngekwenta njalo impela ulahlekelwe ungumcoshwa emnothweni waNkulunkulu ngekwemibhalo lengisandza kuyifunda linjalo ke nelibandla uma litama kuhlanganisa izivumo kholo nelihlelo nelivi laNkulunkulu angeke ashade lihlelo futhi abe ngumlobokati waKristu ngesikhathi esifanayo utofanele abe ngilofile kuyinye noma lenye umthetho usho njalo lapha kunencumbi yemithetho evini laNkulunkulu nalo ngumthetho wakhe Paula akhuluma into lefanako lapha angeke ashade libandla lesivumo kholo sekwelive futhi abe ngumlobokati waKristu ngoba yena lomunye uphambene nalomunye manje khumbulani bathi yeboke sikholwa lokho kodwa asikukholwa lokho uma ushade Kristu Kristu ulive laNkulunkulu kuJohane longcwele sahluko sekucala kwathi ekucaleni beka khona live nalive beka kuNkulunkulu nalive beka kuNkulunkulu nalofanako waba inyama wakha emkhathini wethu Kristu beka live leliphilako bekahlala alive usengilo live uyoba live njalo beka kubonakaliswa kuphela kwethu ingcenye taNkulunkulu ngoba beka indvodzana yaNkulunkulu futhi noma nguyipi indvodzana ithi ingcenye teyise futhi njengoba wawunjalo nje etakhini lufuto tababe wakho emtimbeni wababe wakho ngesikhathi asengumfana lomncane wawukuye kepha noko bengeke abe nenhlanganyelo nawe ngoba bekangakwadi kodwa-ke ngetinkundla tekukhulisela imbewu tamake walethwa emhlabeni wase uba ngumfanekiso wababe wakho wase-ke uyakhona kuhlanganyela nawe nani njalo-ke nani emadodzana nkulunkulu nemadodzakada nkulunkulu kungakabi khona ngisho nenyanga tinkanyeti noma imolekuli nani ngemadodzana nemadodzakada nkulunkulu ngoba nikubonakalisa ngekwemtimba kuphela kwetingcenye leyayi kuNkulunkulu ekucaleni ngoba sinye kuphela simo sekuphila lokuphakathi nalowo kwakunguwe ngaphambili awathi lutho ngako kanjalo wawungathi ngesikhathi usekubabe wakho wasemhlabeni kodwa uyabonakaliswa ngemfanekiso wakhe wendiwa ngemfanekiso waNkulunkulu futhi wabonakaliselwa inkathimulo nenhlanganyelo yaNkulunkulu futhi ngakho-ke njengalokhu uqiniseke sibili njengesakhe lufuto sakho sathi ngeka sibe kubabe wakho ngaphambi kwekutalwa kwakho kwemvelo sakhe lufuto sakho sakamoya sathi ngeka kuthi sibe kuNkulunkulu ngoba wena ukuvetwa kwetingxenye temicabango yakhe ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba kunjalo ayikho indlela yekukugega kunjalo manje siyaqaphela-ke kuthi kuphila kukuwe kuphila kwaNkulunkulu kukuwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba manje manje ungeke uhlanganise isivumo kholo selihlelo nelive ngoba kuphambene kakhulu lokunye kulokunye ngiloko kanye isathane letama kukwenda ngemcondo wakhe wokuhlakanipha ku-Eva wathi wavuma kuthi uNkulunkulu wakusho kodwa wathi impela angeke nife niyabona na uthi bayakukholwa lokho uthi ngiloko sivumo kholo lesikwendile kusihlwa lihlelo lehlukanise abantu evini laNkulunkulu akashongo yini Jesu uma efika nine ngelisiko lenu niyende elide imiyalo yaNkulunkulu kubantu nangesivumo kholo sethu sehlukanise inhlanganyelo yamoya loyingcwele kugcoba livi laNkulunkulu lelifaselwe kulesi situkulwane sehlukanise abantu kanjalo ngelihlelo ukuthi bangabi nalo lithuba lekulibona manje uNkulunkulu yena tonke tithukulwane wengetha ingcenye lensha yencwadi yakhe konke kuyahambisana njengoba wakhiwa umtimba wami ngitshelwa ukuthi wacala emgogodleni kodwa wawungesiwo umgogodla wonke wesuka kuloko waya etimbanjeni futhi kusukela emaphaphu futhi kuya etandleni nemikhono netinyawo nakanjalo njalo futhi uphumela ekubeni ngumuntu lenginguye futhi kanjalo naNkulunkulu wabonakaliswa kanjalo ekuqaleni futhi ekugcineni wabonakala njengaJehova uNkulunkulu uyise waseke ubonakala njengaNkulunkulu indodzana uJesu Kristu manje ubonakala njengaNkulunkulu umoya longcwele uNkulunkulu lofanako sonke sikhathi ubonakaliswa lokuthathu kwaNkulunkulu lofanako manje siyathola kuloko ukuthi situkulwane ngasinye uNkulunkulu wabele livili lakhe kusukela ekuqaleni njengoba kwefika inguqunguquko nje njengento yokuqala nje uNkulunkulu layidala mhlawumbe kwaku asithi wadala impilo yetihlahla kucala waseke udala impilo yetilwane lokulandzelako waseke udala impilo yemuntu lokulandzelako lokuthi kuba inguqunguquko kuyenyuka kuya etulu kakhulu ngako kube njalo kuNkulunkulu nelibandla lakhe kulungisiswa ngaphansi kwaluda loko kuthonsela umlobokati wakhe ngephandle manje udala umlobokati wakhe kulungisiswa ngaphansi kwaluda ungcweliswa ngaphansi kwaWesley nakanjalo njalo niyabona yena inguqunguquko yamoya inikethwa kakhulu kakhulu ngoba umtimba uyakha uta enhlokweni lengukristu umtimba waKristu manje yena njengowesifazane uma ashade eKristu live angeke bese ushada lihlelo lelibandla ngesikhathi lesifanako ngoba uboshwe ngiko kodawu angeke ahlale nawo omabili lamadoda ngesikhathi esifanako aphambene lenye kulenye yinye ingulethunyelwe nguNkulunkulu lelenye nguleyentiwe ngumuntu ngako aphambene wathi akuthi onke emavi emuntu abe ngemanga ame abe liciniso uNkulunkulu washo lokho kuphambene kakhulu impela nje lokunye kulokunye njengoba umthetho awunjalo emseni njengoba Paula akhuluma ngako lapha lenye ifanele ife kude abe nalenye futhi uma etama kuwahlanganisa uyothiwa siphingikadi oh kucabangeni New York Arizona eSeven Song kucabangeni uNkulunkulu wathi uma atame kushada omabili ngesikhathi lesifanako uyothiwa siphingikadi siphingikadi sini lesingangena ezulwini na uNkulunkulu bengashada siphingikadi na impela cha wasicela ukuthi singakwendi uyothiwa siphingikadi ngakho-ke bantwana bakhe uma asiphingikadi bantwana bakhe ulivezandlebe kukuphi na hhayi ebandleni kodwa evini ulivezandlebe sithombe lesinje sale sambulo sesithathu lapha salomnyaka welibandla wekugcina waseLaodicea licembu lelinjepho lebavezandlebe usangana lokunjepho kwelihlelo labasivuvu bachubeka futhi bathibita ngamaKristu futhi baphike livi laNkulunkulu banesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha emandla ako bawaphika njengoba umprofeti wathi bayoba njalo umshado usikolwa lesidzala kunato tonke eveni umshado wendiwa kucala futhi wamiswa ensimini yase-Eden wesifazane unikwe ukuthi agadze timilo letitsite langakafanele atingcolise wesifazane wethenjwe ngaloko kude sidalwe emhlabeni lesinjengewesifazane kude inja lensikati kude lokusikati kwanoma uluphi luhlobo lolunikedwe esimilo wesifazane langiso wesifazane beangekho ngisho nase sekucaleni kwalokudaliwe ngoba nkulunkulu bekathi ukuthi uyokuwa konke lokunye lokusikati kwakungeke kuphinge nguye kuphela longaphinga kube bekendiwe njengewasekucaleni loko kwakungeke kugcwalise ekuhlakanipheni lokukhulu kwankulunkulu niyabona na kwendiwa waba ngumkhicito lovele kamuva wendvodza kodwa ngoba wakhishelwa ngale kulolo hlangothi unikwe futhi siyaletho lesingcwele lesivela nkulunkulu sekuhlengwa unetintfo langakafanele atingcolise uma ake wadona sewungcole impilo yonke akunanzaba kuthi uthethelelwe kangakanani angeke alungisiswe ngitogadla kuloko kancanyana nginembhalo kuloko emizuzwini lembhalwa angathethelelwa ngekungcola kwakhe kodwa angeke alungisiswe kule mpilo kuhlala njalo kunaye aphelani manje uphiwe loku angathethelelwa kodwa hhayi kuthi alungisiswe umtimba wakhe uphiwe yena kwethenjwa lokungcwele lokuvela nkulunkulu akukho kwasanja lensikati akukho kwasanyoni asikho lesinye silwane asikho lesinye sidalwa lesinjalo cha nguye kuphela ngawo sizathu sekuthi ube ngcwele kangaka utoletha kuphila emhlabeni umtimba wakhe uti khulisela mbewu tekuphila ngako-ke nguleso sizathu aphiwa lokwethenjwa lokungcwele manje nakulapho ningaphikisana khona labanengi nini bosiyazi betenkolo nguloko lokwangcolisa sonke sivele sibantu nguloko kuphinga ekucaleni umbhedze wekukhulisela sithombo wakhe woniwa watala lawo maphahla Kayini na-Abela sento sinye bantwana lababili tolani imibhalo caphelani manje ithola ukuthi umtimba wakhe ungumbhedze wekukhulisela imbewu futhi ngako-ke kwethenjwa lokungcwele kuthi kungangcoliswa lokho manje ngiyakhuluma manje ngiletha lokhu emfanekisweni ngekwenda kunikhombisa ukuthi libandla lime kuphi angikhulumi ngani nini besifazane noma ngabe niyini lokhu kusemkhathini wenu nankulunkulu noma nini besilisa kodwa ngikhuluma ngelibandla nakristu manje lokhu ukuphiwe kuthi atale kuphila lokungaphiwa nguNkulunkulu ucobo lwakhe kuphela indvodza yakhe ingahle ibe ngumthwali wembewana kodwa uNkulunkulu utoveta kuphila kunjalo utofanele kufike konke kuphila kutofanele kuvele kuNkulunkulu noma ngikuphi kuphila kutofanele kuvele kuNkulunkulu kuphendvuketelwe futhi ngiloko lokukwenta kube nesono kodwa kuphila kutofanele kuvele kuNkulunkulu ungumcaliswe kuphila manje unesek yinye ngifuna kubala tinto letintsathu lapha langakafanele asuke kude manje ngiyakhuluma gcinani libandla engqondweni ngisakhuluma lokhu kwesifazane wemvelo njengoba Pawula anjalo lapha esahlukweni sesikhombisa sebaseRoma unekwethenjwa lokungcwele kwebumsula lanikedwe kona inkosi yakhe bumsula lobutside akukho lutho lolunye lolubuphethe kodwa wesifazane kuphela kunjalo loko kunikelwe kuye nkulunkulu akafanele abone lobo bungcwele lobumsulo uma enta ngisho into letsite leliphutha ufanele akuvume loko endvodzeni yakhe ngaphambi kwekuthi imthathe futhi akulungise lokufanako njengelibandla lelalishade nemthetho itofanele lide futhi embi kwakristu ngaphambi kwemshado wesibili utofanele akuvume loko uma angakwendi futhi ahlale nendvodza yakhe iminyaka lelishumi bese-ke uyakuvuma inelilungelo lekumlahla futhi ishade nalomunye wesifazane lowo ngumbhalo kuphinga kukuphila lokungcolile josefa ungesabi thatha mariya umkakho ngoba loko lakukhulelwe kungekwamoya longcwele bekazindla ngekumlahla ngasense niyabona emva kokuba sekavele ethembisene naye uma uthembisene naye nekwankulunkulu sewushadile naye caphelani manje unelithemba lelingcwele lebumsula lanikwe lona lethenjwe kuye yinkosi nkulunkulu wamnika lobo bumsulwa njengoba kwakunjalo nje ensimini yase-Edeni angathi yebo noma cha unelithemba lelingcwele lebufazane lelinikethwe yena la ngafanele alephule bufazane lengikhuluma ngabo lapha ukuthi iphatha kwakhe similo sakhe ngakubesilisa angavumeli wonke wesilisa ubuka kulethi buko leti bese ubona leti ngcwethi tabo bioscope ticabuza nekugacana nekunathela emoneni nangalapha eti kwalaba besifazane wesifazane lowenta loko uwesimilo lesibi angahle abe ngulone bumsulwa ngalenye indlela kodwa niyabona enhlitweni yakhe uma lawo madlala emadlala etekulalana asethi ndzebeni temlomo wesilisa nakacabuza wesifazane empeleni yena sekungashiwo ukuthi uphingile emadlala etekulalana asethi ndzebeni temlomo tewesifazane nasethi ndzebeni tewesilisa angamcabuza esandleni ungeke kuhlangane nemadlala abo etekulalana kodwa emadlala etekulalana asethi ndzebeni temlomo ngekubona wonke lo mbhetho eHollywood namuhla wako konke lokunathela emoneni nekuthandzana lapha nebesifazane nalokunjalo nemantombatane lamancane akubuka konke lokho akumangalisi timilo tethu tibolile uthi tonakala nemanyala niyabona ngoba kubekwa phambi kwebantwana kunjalo kutofanele kube ngaleyo ndlela ngekwelusuku lokugcina manje gcinani libandla lisemcondweni liyacabuza futhi linathela emoneni futhi lihamba lihlanganisa kuyo yonke into ngaphandle kwelivi livumela devil nemfundo netincwaningo tesayensi nalokunye kube kansi kwesayensi imfundo yonke into ngekwelucobo iphambene nankulunkulu yonke inqubo yempucuko lesinayo manje ngekwelucobo ingumphiki uKristu inqubo yetemfundo ingumphiki uKristu impucuko ingumphiki uKristu iphambene nankulunkulu wena uthi iphambene nemphucuko nkulunkulu utoba nemphucuko ngalolunye lwalethi suku lete lengayuba nakufa lokumataniswa nayo le mphucuko yesimodeni ifika ngasathane ngitokufakazela loko kini uma inkosi ithanda kusihlwa ebhayibhelini donke letinto leti dasathane imphucuko yethu lensha ayiyuba nako naloku kodwa kwaloku kuyo unalobufazane lobu lobungcwele akumangalisi ukuthi besilisa bathiphatha kanjalo uma kunebesifazane ngendlela lebenta ngayo kungoba besifazane benta kanjalo ngakubesilisa ngendlela labenta ngayo ubonakalisa similo sakhe lapha agcoke lipheya letikhindi nalokumbintshi esikhumba netimpahla tebesilisa netinto ngephandle esitaladini ahamba ntshikita akunanzaba kuthi uthini angahle abe ngulo msulwa endvodzeni yakhe ngako konke kodwa ebusweni bankulunkulu usiphingikati Lolo buka wesifazane amkhanuke sewuvele uphingile naye enhlitweni yakhe futhi uthi vete yena abe nguloko futhi nguloko impela libandla lelikwentile nelive Caphelani loko kunikethwe yena bumsulwa lobungcwele bufazane lobungcwele bese ke kuba bumake lobungcwele ahlonipha indvosa yakhe Bukani nje namuhla emadolobheni latsite emadolobha lamaneni banemaphathi ngisho lamakhulu kuloko lokubitwa ngemango emalunga elibandla nawo abeke ticota ophansi bese adzakwa onke bese aphonsa tikhiya tawo kuso wesifazane ngamunye ahambe bese ucupha sikhiya esigcokweni saloyo wesilisa lato yohlala naye imphela sondo donke tinhlobo temaphathi lanjalo lokuthi nginalokunengakhulu lengakusho lapha uma inkosi ithanda anginasikhathi sekungena kuko kungcola lokunjepho nelibandla libi nje impela kunjalo liphinga nayo yonke into futhi alinamsebenti wekungena kuko lifanele lihlale nelivi Dakhiwo tilungile, tibhedlela tilungile, konke letinye tindlo tilungile, tinhlelo temfundo konke loko kulungile. Sifanele siphile lapha, sifanele sifunde, sibhale loko ngilokunye kweteminotho. Njengokuthi sasingafanele ukugcoka kwasathi impahla ekuqaleni, ngitoshumayela ngaloko kamuva kuleli viki, inkosi ithanda. Kodwa sidzingeka sigcoke impahla ngoba uNkulunkulu wasinikati ingubo. Kodwa ekuqaleni sasingadidzingi sasimbonywe ngeveyile manje umbonywe ngeveyile esonweni sakhe akathi ngisho nekuthi uyona niyabona njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi manje umbonywe ngeveyile ngudevil ngaleso sikhathi bekambonywe ngeveyile uNkulunkulu umehluko wako manje sithola ukuthi unikwe lokwethenjwa lokungcwele langakafanele akwephule kwebufazane sento abe nesimilo sakhe akhulise bantwana bakhe abe ngilohloniphekile endvodzeni yakhe etinsukini tamanje bakunaka kakhudlwanyana kunanoma yini lenye evena. Nibonge nihlale ehhovisi lami ngalesinye sikhathi uthi nibone besilisa baletha abafati babo lapho betama khona kulungisa nankulunkulu futhi bavume ngawo onke emadoda labake bahlala nawo nayo yonke lenye into kusukela bashada. Oh, wena uthi loko yi cha lawo ngemapentecostal labanye bangeke bede. Ngako yi ngikhuluma ngekuthi kungasuka kanjani uma nithola kucubana nelive libandla nawo onke emafashini netindlo lesinato asisafani njengoba yayinjalo ipentecost yasekucaleni kunanoma imini injalo ebusukwini sikhweshe saya nzawanathite sangena kulenye incushuncushu lemnyama nzawanathite futhi salahleka kwethenjwa lokungcwele kanjepho sibopho lesinjepho kwesifazane. Manje bonani ukuthi kungani angumfanekiso welibandla lelinesibopho lesifanako njengoba wesifazane anesibopho lesingcwele ebumakeni bakhe ebumsulweni bakhe endrodzeni yakhe libandla linesibopho lesingcwele emkhulekweni nasevini nakuKristu siyafana nje njengoba wesifazane anaso uthi njengoba wesifazane ashushumba nalomnye wesilisa uma libandla liphambukela kuletinhlelo leti letikolwa letinhlelo tekwakha netikolwa nalokunye angamela ningalutho nato tilungile tifeza inhloso yato kodwa ati Jesu akazange athi hambani nende tikolwa wathi nishumayele livi ngulapho labangalinaki khona bangendi tikolwa tibhedlela nalokunye leto tilungile kodwa lo akusiwo umsebenti welibandla umsebenti wabo kushumayela livangeli kodwa sende yonke lenye into ngaphandle kwalokho uthi sishushumbe sangena njengoba nje kwenda sathane uthi sakucubanisa nalelinye livangeli lenye into nalenye into sekuze kwaba sibumbathe haselide inkohlakalo ngisho nalo lonke lethu lonke live bukisisani umdumo welive ngifunda iReader's Digest lapha kunesiko kaThen lapho emantombatana lasemancane angena khona ekuncamukeni kuya esikhatsini nebesilisa kuntshintsha kwempilo emkhathini weminyaka lengemashumi lamabili nemashumi lamabili nesihlanu budzala bangena ebudzaleni babo lobusemkhathini kubola leni na ngenxa yeluphaningo lwesayensi lwekudla netindlo lokubhidlikile kusuka etintweni temvelo lebesifanele sitifake emtimbeni wethu asisilutho ngaphandle nje kwesicuku semonakalo lofako manje nguloko libandla lelingiko nalo lisesimeni lesifanako lingumfanekiso linabumsulwa lobuligugu lobufanako ngamoya lelibunikiwe kulondolota moya nelivi futhi lingaphingi nanoma yini yelive noma yini lihlale liyintombi evini njengoba wesifazane anjalo ukuthi ahlale anebumsulwa endodzeni yakhe kukwethenjwa lokungcwele kuhlonipha livi lenkosi yalo ngetulu kwato tonke tivumo kholo letendiwe ngumuntu kuhlakanipha lihlelo lelikhona libandla linikwe lokho kwethenjwa uma bathi yebo-ke libandla lami angikhathali ukuthi libandla lakho likholwa ini uma liphambene nelivi lankulunkulu suka kulo ibhayibheli lathi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi Marko 16 wathi letibonakaliso leti titoba landzela labakholwako uma libandla lishumayela lokwehlukile kuloko ningakwendi neyafa kuleyondvo nidalwe kabusha evini lankulunkulu hambani niye eveni lonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe lalitohamba lite lifike lapho-ke letibonakaliso leti titoba landzela labakholwako eveni lonke nako konke lokudaliwe lokutokholwa ngiyabona ukuthi sisuke kanjani kulo na impela kodwa libopheleleke kulo kodwa manje bukani ukuthi iHollywood ithethe tintho tebumsulwa kubesifazane bethu ngihleti lapha ngibuka owesifazane lo mdzala lothandzekako Dathe Schrader labaningi besifazane lapha nasemuva Dathe Mo ngalapha besifazane labadzala kunalabanye lokhumbulako iminyaka lembalwa leyendlulile uma make wabo noma ngisho bona bebangaphumela etitaladini indlela labanye balaba besifazane labahamba ngayo namuhla emalunga elibandla bebayombopha lowesifazane ngokuba luhlanya ukhohlwe kugcoka siketi sakhe yebo-ke uma kwakukuhlanya ngaleso sikhathi kuhlanya namanje yebo-ke bukani live lonke liyafakaza ukuthi kuhlanya bukani kubulawa ngenhloso netintho lokuchubekako manje evene niyabona na buhlanya Yonke lento itela kugcwalisa tambulo. Singathe sifike kuwe kuleli viki. Lapho leto tindvo letesabekako, leto akusiko kwemvelo. Loko tindvo takamoya. Lokwenta bantfu bamemete emadwaleni netintsaba. Nayo yonke lenye intfo kutsi kuwele etikwabo. Lobuphelele buhlanya lucobo lelive lelitongena kubo. Bona masinyane nje. Bebucisha impela bube khona manje. Leni niyatibona tinyathelo tabo. Naboke bumasha buphumela esitaladini ngqo. Behle ngqonge titulo tasesontweni. Buhlanya lobugcwele. Benta tintho sidala lesingumuntu lebe singeke sicabange kubenta. Futhi sibe ngulesiphucukile. Bukani kuthi iHollywood yendeni kwesifazane. Bukani kuthi injani igebenge bumsulwa lobungcwele bewesifazane. Uqhubeke njalo njalo besingahamba. Niyabona na? Gonge loku la kulahla wakwenda kanjani na ngoba kwakukhona lithulusi lebucili lelibitwa ngelibandla njengoba lalikhona ensimini yase Eden umuntu lo nebucili devil wahamba ngena ebandleni njengoba nje enda ensimini yase Eden futhi wamkhohlisa kuko ukhohlisiwe lo wesifazane ucabanga akaconzi kuba neliphutha Eva beyaconzi kwenta liphutha kwakungesiko kwemabomu kodwa wa libhayibheli lathi kuTimothe wesibili Timotheo wekucala wesathu wakhohliswa nekukhohliswa akusiko ngesikhathi ukwenta ngamabomu kungesikhathi ukhohlisa ekukwenteni futhi ngulokho kanye nje lokwenteke namuhla ukhohlisiwe ngamabona kutse ngeliphepha bhuku ngalabantu laba donke letinto leti letinhle labathi hambako lengephandle esitaladini amantombatane esimanje abuka emaphepha bhuku futhi abuka titombe abuka esitaladini abona tingubo tekugcoka etitolo kuthi ukanjani isathane lelo thulusi lelikhulu lesihogo lehlele emkhathini webantu kuthi labakhohlisa kuletinto leti Nalo wesifazane ucabanga ukuthi ukahle kepha ufile futhi akakwati ukhashane naNkuluNkulu. Niyabona ukuthi ukulahle kanjani konke lokhu nekuthi kwakunebucili kanjani na? Namuhla ngifuna nicaphele Jesu wakhuluma ngako futhi uma ningathanda ukufunda Jesu wakusho ukuthi lendlo iyofezeka benikwathi lokho na. Emahoreni akhe ekugcina ngaphambi nje kwekubethelwa kwakhe nje asikufunde nje Luka longcwele sahluko samashumi lamabili nakuthathu futhi kwesikhashana nje njengesifundo sasonto sikolo kucala ngelivesi lemashumi lamabili nesikhombisa ngikholwa ukuthi nginako kumakwe lapha Yesu aya eCalvary lalelani lokhu ngisakufunda kulungile Luka longcwele 23:27 ngiyakholwa ngulapho la sinako khona inothi yami inako ngaleyo ndlela Ya, naku. Wase ulandzelwa sicukulo esikhulu sebantu futhi besifazane libe bamkhalela nabo futhi bamlilela. Kodwa Jesu aguqukela kubo wathi, "Mathothakata seJerusalem, ningangikhaleli mine, kodwa tikhaleleni nine nebantwana benu." Ngoba bukani, kuta lusuku, tinsuku tiyeta, labayokusho ngato kutsi tibusisiwe tinyumba. Nesibeletho lesingadalanga nemabele langamunyisanga. Cabangani namuhla lihlazo kuye ukuthi abe nemntwana. Nabona na. Khona ke bayocala ukuthi etintsabeni, welane etikwethu nehi nasemagqumeni simbonyeni. Ngoba uma benda lokhu esihlahleni lesiluhlata, bayokwendani kulesomile ke. Kukhuluma ngelusuku ukuthi lapho besifazane bangasayofuna abantwana. Bafuna inja noma kati noma indlo lefana naleyo kodwa akasabafuni bantwana nhlobo leni na ungumake Herbert lomtsala uma anemntwana yabona na akafuni loko yiloko tiPaulo teHollywood ayimfuni wesifazane wakhe ukuthi abe ngumake Herbert lomtsala ngako uto itoba nekuhlindwa lokuthide lokwendiwa kuyo lucobo noma lowesifazane kunye lokutoba vimbela ekubeni nebantwana abafuni bantwana Jesu wakhuluma ngako futhi wathini na ngaleso sikhathi bayocala ukukhala emadwaleni netintsaba ukuthi kuwele etikwethu uyohlela umndeni kude akhone kuya emaphathini ngeke ahlushwe ngumntwana amunyisa utomenda angabi nefika uma akhulelwe kuyoba njalo umenda angabi nefika akayubukeka njengoba bekavamile nendoda yakhe ingathi ngalokwenele ukuthi imvumele ahambe ngaleyo ndlela angeke ayinike umntwana Jesu wakhuluma ngako futhi washo kuthi ngesikhathi benda lokho ngaleso sikhathi bayohamba bakhale ngaleso sikhathi kuthi emadwala awele etikwabo kubuya kwenkhosi bakhokha tinsambansamba letinkulu temali bakhokhele bokati tinja kuthi babe ngumake kudo kunjalo ufanele abe ngumake wendvo letsite ngoba kuyimvelo leniketwe uNkulunkulu kuye ngiyaqaphela ngidingela inyamatane lenkulu libhele lelidzala ekwindla leminyaka uma litaliswe libhele leliduna linebantwana ngaleso sikhathi lotelo babantwana labahle labalingene kahle mhlawumbe basinza emaphawodi ndilalikhulu noma ngetulu litobenta abahlakateke ngekushesha futhi batilalele bodwa busika bonke ngoba litodala labanye futhi bantwana badalwa ngendlovana libhele alati lutho ngako badalelwa emasakeni lamancane kuthi uNkulunkulu ubavulisa kanjani lamasaka lamancane cobo lwabo lelincane njengelisaka lelincane leliplastiki bathola indlela yabo ngalapha nangalapha makwe wabo ulele hu akaze adle salutho kusukela ngempala futhi lena indlovana bayefika bese bayamunya kute kube sekhathi nenkwekhwete bese ke uma libona abantwana balo babantwana labahle labalingana kahle besinza mhlawumbe lishumi nesihlanu lishumi noma emaphawundi lalishumi nesihlanu ngamunye amunyile kuthi liluthola kanjani lubisi lo ngumcondo wankulunkulu liyaphila lona lucobo kuthi liveta lubisi lobantwana kuthi uma ke kutala kwalo kungenteki kuthi lingenabantwana liyobadingela umnyaka bantwana beminyaka lophelile bese liba ngumake wabo lisobo lonke ngoba kungumuzwa wemvelo walo leli unikwe uNkulunkulu tofanele libe ngumake enfeni letside uthi uma wesifazane angeke abe nemntwana wendvodza yakhe utothatha inja nomakadi noma indo letside utofanele abe ngumake walokhu tside imvelo yakhe kodwa kutala umntwana wendvodza yakhe futhi amkhulise ukuthi akhonde uNkulunkulu lokho konke kuphuma embamba emgceni wakhe ufanele uyoba sehlazweni kakhulu uma akwendile ngemango wakubo lothanda sono waloluhlobo lebesifazane ba-1965 sithombe lesiliciniso selibandla lesimanje namuhla kanjalo nelibandla lesimanje alifuni nanoma ngikuphi kwaloku lapho kukhala kakhulu kumemeta kukhuluma ngetilimi tento 238 bantwanyana ngakuye ya niyabona na ya akafuni ngisho noma ngikuphi kwaloko kukhaliswa injabulo nekukhala nekumemeta kakhulu amen haleluya then umntana lonjena bekangamkhipha masinyane ehlelweni lakhe bebanaye emunye lonjalo kulelinye lemabandla then bebatomkhipha ngalokukhulu kushesha nitivumelelani tinto letinjalo njengalethi chubeke ngako niyabona ukhulelwe into letsite ngoba uveta emalunga ngaso sonke isikhathi kodwa akafuni nakunye kwaloko kukhala kakhulu umbongoloda kukwitiliza tento 238 lidalwa letilusizi ucabanga ukuthi bangitho impela bekutomhlaza bekuyomona nelakhe lelifundisiwe lelitiphatha kahle libandla lemango wesayensi lebekasonsa kulo lapha bebayomphonsela ngephandle emkhandlwini lolandzelako angeke abe naye ngako akafuni kukhuleliswa livi ngoba ngulolo hlobo kuphela livi lelingalutala lelitalwa ngumoya wankulunkulu linemoya wankulunkulu kulo cha akusiko kujoyina lisondo lokuhlakaniphile nekuya kusivumo kholo inwele letiphunguliwe buso lobupendiwe ayikho into lenjengaleyo kuko konke kwalo anikutholi loko evinda nkulunkulu nithola loyifashini nenzala longcwelisiwe umntana logcwaliswe ngamoya longcwele lotelwe ngumoya wankulunkulu lokhala kakhulu lombongolotako lomametako adumisa nkulunkulu loko ngalokuphelele ukweshile ekufinyeleleni kwakhe akakufuni loko cha mnumzane cha nhlobo wendani-ke ngako udala lipheya buso lobupendiwe logcoka tikhindi ummango wajezebheli lodalwe ngaphandle kwemshado bokati bababita kanjalo ngicabanga ukuthi ngiko niyabona na ngicabanga ukuthi bakubita ngabokati niyabona na awubuke loyakati ahamba laphaya basho njalo noma into lefana naleyo niyati watalwa noma washada wachumana nendvodza yakhe yekucala Adam wecala ngemfati lophingako Eva umfati wecala waAdam wena uthi lophingako impela bekaphinga kodwa oh utisho ukuthi lo Adam wekucala ufile oh impela wafa kadzeni sengitelwe kabusha futhi wathi futhi impela ngishade na Adam wesibili Kristu livi kanjani na qaphelani ukuthi uthandzani bukani isithandwa sakhe nifuna ukubona ukuthi uthandana nabani livi lisho lokhu kodwa wathi libandla lami lisho lokhu manje ke uthandana nabani ngubani indvodza yakhe ditselo takhe lucobo tiyafakaza ukuthi uyini kunjalo impela kuyakhombisa ukuthi uyini qaphelani watalwa kucala ku-Adam ngoba lokho kutalwa kwakhe kwemvelo niyabona na futhi akazange akushiye lokho leso sithandwa selive utisho ukuthi utelwe kwesibili kuKristu kodwa sithandwa sakhe qaphelani ngu-Adam noko ngoba utsandza live futhi lenye into qaphelani ukuthi hloboluni lwebantwana lalutalako lokho kuyasho ukuthi ngubani babe wabo noma ngu-Adam wokucala noma ngu-Adam wesibili uma libandla litala umntwana wa-Adam wesibili wenda ngendlela Adam wesibili yekwenda njengoba benda ngelusuku lwePentecost lo impela bantwana sibili ba-Adam wesibili niyabona na kunjalo imvelo yabo injengayolo wesilisa neyakhe lo wesifazane yebo mnumzane madodzakati akhe apende buso aphungule etinwele agcoke etimpahla de besilisa emabhuluko libhayibheli lathi ngaye akakwendi uhula tinwele takhe kulihlazo kuye wena uthi thula kuloko ngiloko livi lelikushoko ngiveta imvelo kuphela ngiloko lakwentako emadodzana akhe latalwa nguye ancike emfundweni ekufundzeni esikolweni ibhayibheli sikolwa letside lesibitwa kanjalo likolishi lelikhulu lelitside lelifanele ngabe kudzala liwachobosela eluhlobeni loludzide lwesitayela semshini wekufukamela bafuni belihlelo labane ngolo lefana neyakhayini labadelwe ngaphandle nje kwemshado evini njengoba khayini bekanjalo kunjalo badalwe ngaphandle kwemshado njengoba khayini bekanjalo impela bafuni belihlelo niyabona ukuthi kuyini na uNkulunkulu akazange sikahlele lihlelo bekahlela njalo aphambene nalo livi lakhe liphambene nalo kodwa babambelela ngokulo ngako niyabona ukuthi batalani lokho kukhombisa ukuthi babewabo namake ngubani impela batelwe ngaphandle kwemshado nje njengoba khayini bekanjalo ngilolo hlobo lemkhana laludala ku-Eva besuka evini manje ke niyabona ukuthi watalani ngulokho impela nje libandla lelikutele into lefanako ngingakufakazela kini ngelivi futhi ngilapho imfundo nempucuko ivela khona ngakhayini kunjalo impela ngoba batisho ukuthi kodwa batisho ukuthi bangamadodzana kaNkulunkulu kodwa batalwa lihlelo bafundiswe kakhulu esikolweni selihlelo yonke lenye into kunjalo impela bucili kukhalipha yanjalo nenyoka babe wabo kunjalo banebucili nje futhi babashumayeli besayensi njengoba khayini bekanjalo niyabona na kuyinto lefanako impela wena uthi mina kathi uBranham ngabe liciniso lelo na vulani kuGenesis 4:16 futhi nithole buyani lapha kuGenesis 4:16 umzuzu nje nitothola ukuthi kwendeka kanjani wase uyesuka khayini ebusweni benkosi futhi wahlala even lasenodi ngasempumalanga yase-Eden futhi khayini wamathi umkakhe futhi wakhulelwa wase utala enoki futhi wakha lidolobha wase uletha ligama lelidolobha ngendvodzana yakhe kuthi inoki kwehlele njalo ukuthi ubali kwehle njalo ngoba bacala kwefika baqambi betinsimbi temculo umculo nalokunye impucuko yefika ngakhayini kunjalo akha emadolobha tinsimbi temculo emadrotsa esayensi efika ngakhayini intalo yenyoka manje caphelani evesini lemashumi lamabili nesihlanu Adam waphinze wamathi umkakhe futhi manje wamathi kanye futhi waba nebantwana lababili tolani umbhalo bekana khayini na-Abela sento sinye nebantwana lababili ninenithi bangitshela kungesiko kadzeni kuthi kwakungeke nje sekwenteke sineludzaba e-Hollywood sineludzaba e-Tucson khona manje enhla enkantolo wesifazane watala umntwana lomnyama nemntwana longumlungu ngesikhathi lesifanako. Bathi ngeke sikakwende, angaba nato tindalo letimbili letitalekako, futhi banalo ngqo enkantolo manje. Ngiyathi tinja titokwenda, tilwane titokwenda. Uthi ufike lapho lo mlungu wathi, ngokondla umntana wami kuphela, kodwa hayi yena. Uthi lo wesifazane wavuma, wahlala nendvodza yakhe ngaloko kusa, wase uba nalendvodza lemnyama ngaleyo ntsambama. Uma kusekhathi, dokotela uthi, ngesikhathi sema-hour lengomeshumi lamabili nakune, yokwendeka uma kukhona lenye indalo letalekako lapho. Uthi lapho wakwenda, uthi ngiloko kanye lolokwendeka lapha, Khayini lo Sathane ngaloko kusa enyokeni na Adam leyo ntsambama ngesikhathi lo wesifazane, uthi bekane bantwana lababili. Manje Adam waphindze wamathi umkakhe kwesibili, uthi wadala indodzana. Kumbulana kukhonzawo eBhayibhelini lethi Khayini bekayindodzana ya-Adam, lathi bekawalolo mubi, hhayi Adam Develi. Wamati wakhe kwesibili, uthi wathi uthi waba nendodzana, wayicamba ligama ukuthi nguSethi, ngoba uNkulunkulu wathi ungibekele leyo kwakungesiyo intalo yeliciniso, ungibekele lenye intalo esikhundleni sa-Adam lo wabulawa nguKhayini. Ngako nakuye Sethi wadala indodzana, wayicamba ligama layo uthi nguEnosh, futhi ngaleso sikhathi bantu baqala ukukhuleka egameni leNkosi. Akaphumi kubaka Khayini lolo talo lwesitukulwane, kodwa elutalweni lwaSethi. Ngako Khayini ungilomubi lapho kuvela inyoka. Manje caphelani, iBhayibheli lisho ngalokusobala lapha kuthi indvodza yakhe yekucala ifanele ibe ngulefile, hayi nje lelahliwe, ifanele ibe ngulefile. Ngisanza kuceta nje kushumayela ngemshado nedivorce, uthi nonke niyadi ngalokho. Angikhulumi manje ngako konke lenhlangano yelibandla lapha, kodwa ngephandle esiven sonke kunjalo. Manje niyabona ukuthi kwendekani lapho kumshado nedivorce, ngesikhathi kuimbawu lethi sikhombisa lwavulwa lolwaveta liciniso sibili lawo. Ngako kushada Adam wesibili, Kristu livi, ufanele utehlukanise ngekufa kulendvodza yakho yelihlelo yekucala. Ngoba akukho nalinye lawo lelingathatha lonke livi laNkulunkulu. Ngikhombise nje ukuthi likuphi nje lelo. Oh wena uthi lami lolomunye umfo uthi lakhe naye. Wahlanganise ndzawonye uthi nitothola ukuthi nobabili nisephutheni masinyane nje uma nanihlela fundzani sambulo. Ngako niyabona nifanele nibe ngulabafile kule yondlo. Manje angikhulumi naleli bandla lasekhaya lapha, ngikhuluma ngako konke esiven sonke. Ufanele ube ngulofile endodzeni yakho yekucala uma uhlanganiswe naKristu, futhi ube usashade nelihlelo usiphingikadi uyilawudisiya. Libandla esiven sonke silandzela Jesu Kristu livi. Kuba kumlobokati utofanele uphindze ushade nelivi laNkulunkulu lelinguKristu. Ekucaleni bekakhona livi, livi bekaNkulunkulu, nalivi bekaNkulunkulu, nalivi waba inyama wakha emkhatsini wethu. Kuphela nje uma ubambelele esikweni lemuntu lemahlelo ubitwa ngekuthi evini laNkulunkulu siphingi. Kuphela nje uma ungilofuna sivumo kholo selihlelo welibandla lelihlelo leliphika livi usiphingi lokwashiwo leBhayibheli. Jesu wathi ungeke ukhonde boNkulunkulu lababili ngesikhathi sinye. Kusekhathi kwekuthi ukhonda uNkulunkulu noma mamona. Mamona ulive lolo lothanda live noma tindoda elive luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakuye. Indalo yaNkulunkulu ingeke yaba kuye ngesikhathi esifanako. Luthando laNkulunkulu, luthando lelive lusekhathi lapho. Uma indalo yaNkulunkulu isebenza ngawe, lelo live laNkulunkulu, luthando lelive ngeke lwaba sekhathi lapho ngesikhathi sinye. Manje tiphi letinwele letimfishane netikhindi nebuso lobupendiwe na? Manje kukuphi na? Ungeke waba msulwa kuKristu livi laNkulunkulu bese ukhonta lihlelo lelendiwe ngumuntu ngesikhathi sinye. Liphambene nelivi, Paula washo lapha. Kuphi na? Kubase Roma wesikhombisa. Kanjalo ungeke watala emadodzana kaNkulunkulu elivi lakhe kuleli cembu lemahlelo lelitelwe ngaphandle kwemshado ungeke wakwenda emshinini wakho wekufukamela ungeke watala indodzana yankulunkulu yelivi ngikhuluma ebandleni kodwa usasolo udisho ukuthi ukholwa impela bekanjalo nakhayini indodzana ya-eva yebugwadla lekholwa sibili yakha ema-altari futhi yanikela ngemhlatshelo futhi yakhokha kweshumi kwayo futhi yenda yonke into nanoma nguyiphi lenye indodza lekholwako lebe yingakwenda kodwa wehluleka kugcina lelo livi wehluleka kuba nesambulo nesambulo nguyona ndo kuphela sambulo selivi yini yini sambulo na Jesu wathi ethi kwaleli dvala ngidawulakha libandla lami nemasango esihogo angeka lehlule kukholwa kusambulo ngoba kukholwa kwembulelwa wena abela ngekukholwa wanikela ngesambulo kukholwa wanikela kuNkulunkulu ngeminikelo lomuhle kunalowo wakhayini Kayini wacabanga ukuthi badla emahabhula basenawo lowo mcondo kodwa kwakungesiwo kwakukuphinga intalo yenyoka futhi lapho ngesikhathi kuvulwa timbawu lethi sikhombisa kwakumemetela futhi kwakufakazela incwadi yami seyiphumile njengako ngicabanga ukuthi sinalethi tingulungwane lapha manje niyabona na caphelani Loko kukwembhalo kusukela kuGenesis kuya esambulweni ngesikhathi sekugcina todimbili letihlahla ifika embewini futhi itifakazela dona sesilapha namuhla ngqo iLaodicea nemlobokade kucace nje futhi kuhle nje ngako konke embhalweni nasembi kwebuso benu ngqo ngeke wakhonta uNkulunkulu namamona ngeke waba ngumKristu lokholwa libhayibheli lonebumsula kepha uphinde uhlanganise eludzabeni lwelihlelo ungeke nje wakwenda ngesikhathi sinye lomunye utofanele abe ngilofile bese uvumela lo lomunye aphile kanjalo ngeke watala indodzana yelivi laNkulunkulu kanjalo nelibandla lingeke latala abamfuni lomunye wabo bantwana labamemetako bamemeta futhi bakhuluma ngetilimi nato tonke leto tinto bona ungeke wakwenda lokho ebandleni lelihlelo bangeke bakuvume ababalethi kanjalo bayabenyusa bese bayabachawula futhi bathi uma ukholwa sewunalo kuphela nje uma ufaka ligama lakho encwadzini ngiloko kuphela lotho ofanele ukwende niyabona na Bantwana la labatelwe ngaphandle kwemshado evini labasolo badisho ukuthi bangulaba nenkolo ngako wakhuleliswa ngekuhlakanipha kwaSathane nelwathi libandla selibenjalo bathumela abantu babo le esikolweni kuyofundzela ukuthi ushiwo kanjani amen kahle nje babafundisa ukuthi kushiwo kanjani konke lokho uthi babe nekuhlakanipha kakhulu kuyini na ukukhulelisa kwadeveli Sathane wamkhulelisa ngani Eva Ngekuthi angalikholwa livi ngetihlakaniphi labahlakaniphile futhi kwayonakalisa yonke indalo ngoko impela lakwendile evini namuhla libandla uthi khulelise ngetikolwa tekufundzela iBhayibheli nemakolishi netinto letinjalo ufundza kubhala tibalo uthi abathi lutho ngankulunkulu kunekuthi lihot and tot lingathi ngebusuku baseGibhithe batathi tonke izimokholo tabo incwadi tabo temthandazo Na yonke lenye into kodwa abathi lutho ngunkulunkulu bayathi ngesikhathi livi licinisekiswa ngesikhathi uNkulunkulu akhuluma emva lapho uthi walaba livi lakhe esitukulwaneni ngasinye lapho tifika naku sekufika Noah futhi washumayela leso situkulwane manje kubeke Mosi bekafikile wathi asakhe umkhumbi bekayophuma ngako konke esitayeleni kodwa beka ngumprofeti Bekane sambulo saNkulunkulu. uNkulunkulu waliqinisekisa ukuthi liliqiniso. Waletha abantwana wakhipha iIsrayeli. Uthi wakhombisa insika yemlilo embikwabo. Uthi waqinisekisa umprofeti. Uthi washo kona impela nje lebekade okwenda futhi wakwenda. Bathi akungakhulumi uNkulunkulu, akukhulume Mose funa sife. Wathi angisayukhuluma kubo kanjalo. Kodwa ngiyobavusela baprofeti uthi bayokhuluma. Nako kume Isaya emelapho wathi intombi yokhulelwa indvodza lenjengaye elusukini ngesikhathi itokhulelwa kanjani intombi na sidalelwa indvodzana umntwana uyatalwa iphiwa indvodzana ligama layo liyotsiwa meluleki inkosana yekuthula uNkulunkulu onemandla uyise longuna phakathi ethi kwesihlalo sebukhosi sababe wayo Davide iyobusa akuyuba khona kuphela kwembuso wayo Kutoba kanjani na? Bengathi wakhuluma nje lo uNkulunkulu lakusho. Kungetuli kwanoma ngupi kucabanga, kuhlakanipha. Kungetuli kwanoma nguluphi lucwaningo lwesayensi. Livi laNkulunkulu. Manje sifundzisa abafundzi bethu bakusemina kuto tonke tinhlobo te science yetenkolo yeliBhayibheli letinto letinjalo science yetenkolo leyenziwe ngumuntu sinesicuku selibandla nje njengeLaodicea njengoba uNkulunkulu athi iyoba njalo. Oh he, uma ngibuka lokho uthi kungenda ngichachathele likhuleliswe ngumcondo wekuhlakanipha. Ufanele ube sifundziswa lesinetichuti esikolwa lesiphakeme ngaphambi kokuthi ngisho uke ungene. Ufanele ube ne ufanele ume embi kwadokotela wetifo tengcondo ngaphambi kokuthi ugcotshwe. Awucabange nje Petro, Jakobe na Johane baya embi kwadokotela wetifo tengcondo na. Niyabakhumbula labo labalikhulu nemashumi lamabili etulu lapho bebangakwathi ngisho nekusayina ligama labo lucobo na. Beme embi kwadokotela wetifo tengcondo babone kuthi ngabe ba uma konke kwabo kuthi kwabo lokutendekelako kwakukahle yini nalokunye. Bebana lokutendekelako kodwa kwakungesiwe umcondo wetihlakaniphi noma lucwaningo lwesayensi. Kwakungemandla nkulunkulu ngesikhathi atheleka kubo bebangadi lutho lebebangalwenda kodwa kuthi bende loko umoya longcwele lothi abakwende. Abanakanga noma ngisiphi isihlakaniphi kuthi libandla lathini nekuthi bapristi bathini kuthi loku kwathini loku kwathini bebachutshwa ngumoya emadoda langesabi. Johane wekucala 2:15 wathi uma nithanda live noma tinto de live luthando lwaNkulunkulu alukho ngishona kini. Niyabona na ngako ungakhuleliswa kanjani live laNkulunkulu leli ligcekako live leli gceka iHollywood leli gceka yonke ifashini yalo ligceka onke lamaphathi nekuqhubeka nalokubitwa kanjalo labanako egameni lenkolo na liyakugceka live lingamkhulelisa kanjani umuntu. Wesifazane angakwenda kanjani lophungula etinwele lophende buso agcoka tikhindi na? Angakwenda kanjani umshumayele aphumele lapha kusemina futhi abuke tento 2:38 bese ubona ukuthi akukho muntu eBhayibhelini lowakwabhabhatiswa kuleto dicu kepha abesolo athi ukhuleliswe livi laNkulunkulu na? Ukutshela emanga uthengise ngebutibulo bakhe uphinge nayo kanye nje lendvo layishito ulahliwe ngesahlukaniso. NkulunkuluNkulunkulu toba nelibandla lelimsulwa impela nje umlobokadi. IBhayibheli lathi live alikho kuwe ngako nihloboni yebantwana beyitalako na kwemahlelo akhulelwe akukaze kube khona kufa lokwehlukanisa nesithandwa sakho sekucala. Bathi ocala ngani bakaJones uma ngiyokhala futhi ngikhuluma ngelulwimi na? Bathi ocala ngani uma ngiphinza ngibhabhatiswa na? Umbhetho lo nje pho. Ngabe ushadene bakaJones na noma ngabe ushadene libandla na noma ngabe ushadene naKristu livi na? Manje kungako achubeka adala abantwana bakhe mhlobone abantwana lanayo lowesifazane na? Nanga lamanye emagama abo labawabitako namuhla bokati emabhungane tinunu boriki boriketa bokati emabhungane lawo ngemalunga elibandla impela bonke bangemadodzana akhe emadodzana kaYini lokungemadodzana alesilwane lesinebucili ashelela nje impela ngako konke. Manje ake nibuke kahle sikhashana ngekubuka kwenu lucobo kwakamoya emphefumulweni wenu. Qalatani nje ngikhuluma esiven sonke manje bukani imizuzu lembalwa nje nine ngephandle lapho ethabanekeli laBranham nine leni semathabanekeli aseWest Coast naseArizona nanzawo tonke lenikudo dibuke wena lucobo imizuzu lembalwa. Wena uthi lo mlayeto lo ushumayelako umnakethu uBranham uneliphutha. Dibuke wena kancanyana nje vumelani umoya longcwele uhlolisise tingcondo tenu nelivi nitovumelana nalo mlayeto akuthi Kristu livi leligcotshiwe lihlolisise nembeza wena lucobo. Mvumeleni angene kini nibone ukuthi ngabe lokho kuqinisile yini noma cha. Uthi lokho nje yinto yinye noma letimbili lengitishoko kube kunemakhulu ato. Ngabe iBhayibheli iyavumelana yini newesifazane lophungula tinwele takhe na? Ngabe iBhayibheli liyakholwa yini livumelane nalemithathu imibhabhatiso egameni leyise indodana namoya longcwele? Ayikho into lenjalo. Ngabe iBhayibheli liyavumelana yini newesifazane logcoka kwekugcoka kwebesilisa na? Yebo ke thatha nje lokho lokuthathu lapho kube kunemakhulu lamanye ngetulu uhlolisiseni ekukhanyeni kwelivi laNkulunkulu. Wena uthi ngililunga lelibandla, beyangilo naKhayini, beyangilo naEva. IBhayibheli liyakusho kusengakenteki etinsukwini tekugcina ukuthi iLaodicea iyofana. Vumela umoya loyingcwele uhlolisise nembeza wakho futhi utovumelana naDaniela 5:12 ngesikhathi indlovukazi ita embi kwaBelteshazzari futhi yathi ithole ukuthi kwakukhona umprofeti Daniela bekasemkhathini wabo futhi bekangumthethi wekungabatha lokunenge. Vumela moya loyingcwele ungumprofeti welusuku, mvumeleni angene enhlitweni yenu khona manje futhi ahlole ngelivi laNkulunkulu nekungabatha lokunenge ngemlayeto kuthocethwa ucetha konke kungabatha lokunenge. Uyathola kusevini ngco lalolu suku, ngeke ushumayele umlayeto waluda namuhla ungena kulo kodwa loko dinyawo. Ungeke ushumayele Wesley, ungeke ushumayele iPentecostal. Sesithe ngu ngale kwaloko bahlela futhi bafa baluhlanga. Luhlanga lwenyuka nelidlebe, leso simo sekuqala selibandla. Manje futhi lapho akukubukeki kufana neluhlavu lokuqala lolwangena emhlabathini. Kolo kwesibili lokuvelako impova, loko kusasolo kungabukeki kufana neluhlavu, kubukeka kufana kakhulu nalo kuda kakhulu emfanekisweni weluhlavu sibili. Kodwa emadlebe impela akabukeki afana neluhlavu sibili lolwangena emhlabathini ngumthwali wekuphila lokwakuseluhlavini. Kodwa kwendani na kwahlela njengayo yonke nje lenye imvelo yenela ekhathi linako kwafa. Kwase kuba yini-ke kuphila kwagijima kwenyukela ngqo esishakadweni nato tonke tincumbi talamancane lamancane emabhola lalenga kuso ibukeka njengaletincane letincane tinhlavu kuso kubukeka kwangathi luhlavu sibili kodwa akusilo. Bese-ke kwehlela ekhobeni futhi kuveta ini-ke likhoba. Manje sathatha luhlavu lwakolo, umakolo sekaqala kuvela naJesu wathi luhlavu lwakolo. Uthi thatha loyo kolo bese uyamvula mjongcule elihlangene umbuke uthi sineluhlavu lwakolo qaphela kufana impela nje neluhlavu kodwa akukho naloluncane luhlavu kulo likhoba. Nangoke emaPentecostal lokungaka njengoba Mateyu 24:24 asho kudukise nalabakhethiwe etinsukwini tekugcina kube bekungenteka. Kodwa hluba licembe ngelicembe awunalo uhlavu, lolu hlavu lusemva ngqo ngemuva kwalo. Nabona na bese ke kuphila kuphuma kulelo hlelo ungene eluhlavini. Bese kwendekani ke uma uhlavu luqala kukhula nekuthi luthole kuba lukhudlana kude kumbonye into letside lihlelo liyahlubeka kuko. Kungani singenalo lihlelo kuloku na? Angeke aze abanako luhlavu, ngeke lusachubekela phambili sesikhathini sekugcina. Ngako kutokwenta njani manje lubeke ebukhoneni bendvodzana kuthi luvuthwe kunjalo impela livi kuthi livuthwe enhlitweni yakho kuveta futhi liphile lelesikhuluma ngako. Yebo mnumzana, khona-ke angeke usabana kungabata lokunenge uma uvumela umoya loyingcwele ukwembule kuwe njengoba le ndlovukati yasho ngaDaniela. Ungahle uthi kuhlangana ngani konke lokhu nekubonga? Ukhuluma ngani mina kethu Branham na? Naku seyikota kuthi kushaye insimbi yemfica, awukasho lutho ngekubonga. Umlayeto lo nje pho wemcimbi kimi. Yebo impela. Bobabe lababahambi babonga kakhulu ngendlela yabo lensha letholakele yokuphila behlukanisiwe nemahlelo lamadzala emangisi nesivumo kholo bebangashada nalelisha livi leligcotshiwe leminyaka wabo kunjalo lelisha livi leligcotshiwe leminyaka wabo lelusuku lwabo. Ngako singabonga njengebahambi njenga-Abrahama sitehlukanise netinto telive bonke bethu lesitihlanganisa nabo. Abrahama bekangumhambi, uNkulunkulu sehlukanise nato tonke tinkolo letifile. Ngikhuluma esiveni sonke manje, tonke tivumokholo letifile nakukuphi na wasehlukanisa wase usivulela live lelisha umlayeto lomusha walolu suku. IPentecost yoma ngwa futhi yafa njengaLuther, Wesley nabo bonke lalabanye. Akusesilo lutho nje ngaphandle kwesicuku semabandla adonswe ndzawonye bantu labalungile ekhathi lapho noko utofanele aphume. Wendani na wavula timbawu letisikhombisa temlayeto wekugcina Ngiyakuqaphela lokho na. Imbawu lethi sikhombisa lokukuthi donke timfihlakalo teminyaka yelibandla lesikhombisa yanamatheliswa ngetimbawu lethi sikhombisa. Labakhuthuli ababanga naso sikhathi sekukwenda etinsukwini tabo abaphila ngasikhathi lesidze ngalokwenele. Kodwa lesambulo lesi lesibusisiwe setimbawu lethi sikhombisa sembulwa kithi ngalolu tinsuku tekugcina esiprofethweni lesaphumela eArizona. Ngambutha kanjani uNkulunkulu ngalelinye lilanga? Wendani ngami ngephandle lapha kulolu gwadule na? Benathi yini ukuthi Mose wabhala iTestamente lelisha noma iTestamente lelidzala na? Impela walibhala. Letincwadi letine tekucala iniketa imithetho yayo yonke indlo. Genesis, Exodus, Leviticus na Deuteronomy. Wabhala iTestamente lelidzala. Kwenda lokho wadzingeka ashiye bonke bakhe lebekati hlanganise nabo. Nalabathandzekako futhi aye elugwadule. Bawula wabhala iTestamente lelisha, kunjalo wabhala baseRoma nebaseRoma nako konke lokunye kwalo lapho emaHebheru naTimothi nalokunye futhi kwenda lokho wadzingeka atehlukanise naye lucobo futhi ehlele eArabia elugwadule iminyaka lemithathu athole sambulo saNkulunkulu. Oh wena uthi uthini ngamaTewu, Marko, Luka naJohane na? Bebababhali lebebabhala nje. Loko lokwentiwa nguJesu, Pawula wehlukanisa futhi wahlanganisa livi kunjalo. Yebo ke, ngakho ke bukani, uma kubite loko futhi wadzingeka aye elugwathule, basuka kulabathandzekako babo. Kumbulani kuthini? Sikhathi sini mnumzane? Bangakhi labake bawuva, thanini amen. Kwakunjalo impela na. Ngakho ke sinesambulo kulolu tinsuku tekugcina ngemlayeto wenkosi uNkulunkulu. Ubuthela umlobokati wakhe ndzawonye. Awukho lomunye umnyaka lothenjisiwe. Kuthenjiswa kulomnyaka Malakhi wesine, Luka 17:30, Yohane longcwele 14:12, Joel 2:38. Leto tethembiso sifana impela njengaJohane umbhabhatisi atikhomba cobo lwakhe embhalweni. Yesu atikhomba cobo lwakhe bebathini? Msuseni umuntu lonjena. Yohane uyindvodza yasendle. Libandla lalingakhoni kukwemukela. Lelo iphethini kanjalo nelibandla aliyukwemukela namuhla. Kodwa kulabakhethiwe uNkulunkulu ubita kulabakhethiwe bayakwati. Ubita umlobokati lomsulwa livi libandla lelusuku lokugcina. Bathe lokhethiwe wenkosi yethu uJesu Kristu livi. Uma Jesu ulivi bangakhi labakukholwa koloko na? Kulungile. Ngakho ke umlobokati njalo uyingcenye yemiyeni. Ngakho umlobokati angeke abe lihlelo. Kutodzingeka kube livi lelibonakalisiwe kuthi libe ngumlobokati waKristu. Wethembisa kukwenda, washo ukuthi wenda kanjani, akasebentisi alahlekelwe iphethini yakhe. Uyakwenda sonke sikhathi ngephethini, ukwendile sonke sikhathi ngephethini. Uyakwenda futhi abitela ngephandle umlobokati wakhe lomsulwa ngelusuku lokugcina. Rebecca lothandzekako alinze Isaka wakhe, ikhathi lesihle kanje pho. Lapha kukuletha ebaleni tincwadi letimbili letitoba yifihlakalo kini uma nifunda incwadi lethi iminyaka yelibandla lesikhombisa. Incwadi letimbili, incwadi yekuphila yathi lomunye uthi ungafaka ligama lakho kuyo awuphumi, lomunye uthi ukhipha ligama lakhe encwadini yekuphila. Loku kukuveta ebaleni ngalokuphelele bona lapha. Ngitokuma imizuzu lembalwa mhlawumbe emanothini lambalwa lapha bese ngibamba lokhu ngaphambi kokuthi sivale. Kuphila yindlo lengcwele kuNkulunkulu futhi kubhalwa encwadini. uNkulunkulu ungumcalisi wokuphila. Niyakukholwa lokho na? Kuphila kwethu kwemvelo lapha lesinako kuyimpendvuketelo nje. Empeleni kufanele kube kuphila lokufanele kwekucala nje, kodwa kuphendvuketelwe kutala kwemvelo. Kuphila kwekucala noma kuhlanganiswa kwakho kwekucala wajoyiniswa ekutalweni yimvelo sento semvelo. Sidalwa lesingumuntu semvelo sihlanganisiwe wesilisa nowesifazane bandzawonye bahlangene ndzawonye ngeludzaba lokulalana lokwaletha kuphila kwakho kwekucala lapha. Naloko kuhlangene nesono nekufa. Ungageja kanjani kubona intalo yenyoka na? Uma ubona wesifazane umkhicito lovele kamuva, hayi lesinye sifazane njengayo, sendiwe ngaleyo ndlela, athi kuthi beyangakhohliswa uNkulunkulu bekade. Uma beyangakwathi kuphela kusukela ekuqaleni, konake bekangesuye uNkulunkulu. Uma angesuye longenasiphetho, uma angasuye, uma angeke abe ngulongenasiphetho, ngaphandle kokuthi abe ngulowathi konke, losethindzaweni tonke, athi tindvo tonke, lophakathe. Ngako bekati tindvo tonke futhi wadzingeka ende loyo wesifazane lendvodza yayide umfati umfati nendvodza kwakuyindvo lefanako bekane bufazane nemoya webudvodza kuye lucobo wadzingeka ehlukane athathe umkhicito lovele kamuva emva kokuba sekwendiwe yonke indalo akukho sifazane lesadalwa nguNkulunkulu endalweni yasekucaleni lengenta into lenjengaleyo wendiwa kanjalo kuthi akwende bekati kuthi bekatokwenda kube akakwendanga bekangesuye nkulunkulu kodwa niyabona letingxenye lekunkulunkulu yadzingeka ivetwe ebaleni bekatoba ngumsinzisi nekwenta yonke into iphelele ngendlela lebekanako ngako ngaleso sikhathi kwakungeke kube nalutho lolulahlekako oh ningabi bantwana banini ngemadoda nebafati sisemgwacweni lophelako Caphelani manje kwakuyimvelo ihlanganiswe nekufa indvodza yakho yekucala leyayibuse etikwakho kwakuyimvelo yakho ngekutala kwemvelo ngekwemvelo uthanda live ngoba ulive nengcenye yelive kunjalo na lifiso takho sasikuthi ngekwemvelo uthande live lweyingcenye yalo uyingcenye yemvelo niyakukholwa lokho na Naleyo yinto yakho yemvelo. Ungaleso zathu ufanele utalwe kabusha, ufanele wehlukane, ufanele ufe kuleyo ndlotha yokuqala. Ungeke uphile nako. Ungeke nje uthi yebo ke ngitokwehlukana nayo bese ngilengisa edulo lapha kude kube ngumcimbi. Cha mnumzane, akukho kubhalwa kwesahlukaniso iyafa. Imvelo yelive itofanele ife. Lonke icashata layo lifanele life. Utofanele uphindze uhlanganiswe futhi nalenye imvelo. Ligama lakho lemvelo yakho yekucala yatalwa yase ifakwa encwadini yokuphila. Futhi tonke tento takho sabhalwa kuyo naso. Yonke into loyendile ngaphansi kwaleyo mvelo kwafakwa encwadini lebitwa ngencwadi yokuphila. Ngiyacaphela kuDaniela ngesikhathi efika kulomdzala wetinsuku loyo tinwele takhe tatimhlophe njengoba yabetimvu. Inkulungwane letilishumi tetinkulungwane letilishumi tefika naye kumkhonda umlobokati yaseke tiyavulwa tincwadi nalenye incwadi yavulwa lokwakuyincwadi yokuphila niyabona na nabo labangcwele sebavele balapho libandla umlobokati lenye incwadi yavulwa lokwakuyincwadi yokuphila manje wena kodwa ngesikhathi wehlukaniswa naloko kuhlanganiswa ngekufa kwakamoya Sifiso sakho semvelo kuhula tinwele takho sifiso sakho semvelo kugcoka tikhindi upende buso bakho sifiso sakho semvelo kuba sihlakaniphi indoda lekhaliphile wathi indo letsite kangcono kunalomunye nguloko Eva lebeka kufuna nguleyonto impela lebeka ayifuna yebo ke awusho wena nthanyana lencane lembili mshumayeli lo yi 2 by 4 usukume lapho futhi utshele mine ngine PhD ELL Logo nje kukwenda ukweshe kakhulu kuNkulunkulu njalo uma wengetha indlo yinye niyabona na kunjalo uqinisile niyabona na ngiloko Eva la kuthatha wakhulelwa lolo hlobo lokukhulelwa ngiloko ke libandla lelingiko namuhla ngetikolwa tekufundzela iBhayibheli netihlanganiphi futhi bukani wonke umuntu uphikisana nalomunye lenkulu inyakanyaka Gona kanye nje loko libhayibheli lelakusho iBhabhiloni umlobokati uyathi lapho emekhona uyingcosana impela abayuba banengi labasinziswako labayingcosana impela impela nje wena uthi yebo ke lapho kuthi 30 inkulungwane yebo kodwa bakhuphuke eminyakeni leti inkulungwane letimbili futhi kuwo wonke umnyaka lapho liphuma khona njalo umnyaka waLuther nalelo cembu baseke bayafa bayaphela futhi bahamba bahlela kwase kuba nguWesley kwaseke ufika emaPentecostal nalokunye nawo onke lamagala lamancane laphumile emaBaptist Presbyterian emaMethodist emaNazarene ePilgrim Holiness nalokunye niyabona bonke labo baphuma baba ngemagala lapho njengelicembe kodwa nikhubule ngesikhathi kwehlela phansi neluhlavu luqala kuvuthwa kuthi niyathola ngaphambi kokuthi lolo hlavu lukhone kuvuthwa yonke into kulolo hlanga itofanele ibe ngilefile haleluya aniboni lapho sime khona na kuphila kuseluhlavini futhi uyini na ufana nje impela nalolo hlavu lolufanako lolwangena emhlabathini Jesu lofanako esimeni semlobokade emandla lafanako libandla lelifanako into lefanako livi lelifanako livi lelifanako lamunya ngalaba futhi baphumela lapha futhi befika enhloko lapha nako konke lokho kuphila lokuphumela lapha kwathatha abantu bako manje kubumbeka enhloko kwendela luhlwitho ngikhuluma ngaloko kusasa ebusuku noma busuku lobulandzelako kunye inkosi ithandza yebo ke wehlukana nekuhlanganiswa kwakho kwekucala ngekufa kwakamoya manje sewudelwe kabusha noma waphindze washada futhi ekuhlanganisweni lokusha kwakamoya longesiwo wekuphila kwakho kwemvelo kwetinto telive kodwa wekuphila lokuphakathi leso sakhimpilo leyasasi kuwe ekuqaleni sakuthola manje lencwadi yakho lenzala ayisekho nekuhlanganiswa kwakho lokudzala manje ligama lakho kuyakho lenzala kuyakho selendlulisiwe manje wena uthi uconze kungitshela ukuthi incwadi yami lenzala uNkulunkulu wayifaka elwandle lokukhohlwa kwakhe ume ungulophelele phambi kwaNkulunkulu manje ligama lakho manje selisencwadini lensha hayi incwadi yekuphila kodwa incwadi yekuphila yeliwundlu loko liwundlu lelakuhlenga hayi le ncwadi lenzala yekuhlanganiswa kwakho kwemvelo kodwa yakho lensha umlobokadi haleluya Uphila kwakho lokusha kusencwadini ekuphila eliwundlu itifiketi sakho semshado haleluya lapho sathi impilo saphakathe sakho seliqiniso kusukela ekuqaleni sibambelela khona manje awukathethelelwa kuphela nje kodwa ulungisisiwe ludumo ulungisisiwe kubase Roma 5:1 kwasho ya kubase Roma 5:1 kwathi ngako ke njengalokhu senilungisisiwe ngekukholwa bukani ligama leligama alisho ukuthethelelwa leligama lisho lokulungisisiwe alisho ukuthi uthethelelwe kwenda sibonelo nje uvile ukuthi ngathakwa futhi uthi ngenda tindo letitsite letimbi nayo yonke into bese ke uyefika lapha uyasho kimi wathola ukuthi angikatendi bese ke uyeda ngalapha uthi mina ke uBranham ngiyakuthethelela uyangithethelela angakwenda imosi kwekucala nje niyabona na manje uma ngikwendile nginelicala kodwa beungangithethelela futhi bengeke ngibe nelicala kodwa noko angikalungisiswa ngoba empeleni ngikwendile kodwa leli gama lelithi ulungisisiwe kuba kwangathi awukaze ukwende amen akunakwa ngisho nekunakwa nhlobo kwendiwa kanjani na encwadini yankulunkulu yelwandle lokukhohlwa incwadi yakho lenzala nemshado iyehlukaniswa futhi ifile futhi ayikho ngisho nasetinkumbulweni tankulunkulu amen ulungisisiwe ngako ke njengoba sesilungisisiwe kwamangalelwa wamangalelwa awuzange sewukwende kwekucala nje lokuhlanganiswa lokudzala kuselwandle lokukhohlwa kwankulunkulu beungakashadi nako kwekucala nje yena umyeni wethwala lihlazo lakho yena lucobo alithwalela wena enzaweni yakho wathatha inzawo yakho ngoba wamiselwa ngaphambili wendelwa yena kuthi ube kumlobokati wakhe ngaphambi kwekusekelwa komhlaba ibhayibheli lasho njalo uyintalo leyamiselwa ngaphambili wedwa kanjani kuthi wende loku na wakhohliseka kuko ngumshado wakho ekucala umntalo wakho lophingako eva akusilo liphutha lakho lucobo ngekutalwa kwakho kwemvelo uta emva kwaeva lowaphinga nguleso sizathu watalwa usiphingikadi usoni wekucala nje kunjalo wakhohliselwa kuko wawungena ka wena akusilo liphutha lakho awuzange ukwende ngoba leso sakho impilo lesincane lesasibuwe sasithoba nguwe ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba uNkulunkulu wafaka ligama lakho encwadini yekuphila eliwundlu njengendaba yami yelukhozi loncane nonke uyivile sikhukhukadi umlimi lomdzala wabeka sikhukhukadi ngalesinye sikhathi ngako bekede tikhukhukadi letenele ngephandle emachanza kuthi aye ngaphansi kwesikhukhukadi ngako ke wathola licanza lelukhozi futhi balibeka ngaphansi kwakhe ngesikhathi lolukhozi lutyalwa kwakuyinkukhu lebukeka icaye nginato tonke leto tinkukhu letangetayibona lolukhozi loludzadlana luhamba hamba Nalesi kukukati, sasi iti kukukukuku. Ulukozi lungane, luti, angati kuti leyo ndo ivakala ifana nani. Kodwa ngiyasilandzela noma kunjalo. Futhi taphumela egcekende lihogo futhi iqala kuthwanza etindundumeni temcuba. Futhi sona kukuku, loku kumnanzi, loku kumnanzi, loyina lethu naloku nguloko loku. Lolo khozi loludzadlana, lwalungakhona ukuthi idlale todinto, niyabona na. Lwavele nje, lwahambisana nale nkukhu ngoba lwalungathi ukuthi lwente njani. Sasa ke siphumela lapho futhi sasithola loku noma lokwa nalolu khozi loluncane nje lwalufanele nje lokufaka esiswini kodwa lwalungathi ukuthi kwentiwa kanjani kodwa lwalutibonile tonke leletinye tinkukhu tikwenda kodwa kunendlo letsite lehlukile lwalungakuthandzi loko ngako ngalenye ilanga lomake wathi ukuthi bekathi atalele emaqanda lamabili ngako waqala kutingela lelo lelinye ahamba andiza lapho afuna njengamoya longcwele lomkhulu ngalelinye lilanga wandizela ethi kweligceke lelihoko lelo hlelo wabuka phansi lapho uthi wambona umntanakhe wamemeta kwakuliphimbo lendlo letsite leyahokoma ivela ngekhathi kwalo oh lelo livakala kahle oh akuthi sakhi mpilo sibili lesitela ngekumiselwa ngaphambili samiselwa ngaphambili nkulunkulu sive livi lankulunkulu lingumculo kuso siyathi ukuthi liliciniso selukhathele ngileto tinto telihlelo empeleni lijoyine woda hamba nathi sinephathi yokuthi jabulisa naloku sine akuzange nje kuvakale kahle kulo mfo lomncane wathi ndothana awusuye walelo cembu empeleni wami lwathi make loko kuvakala kuphatheka ngitophuma kanjani kepha phuma nje ngitokubamba nguloko kuphela loto ofanele ukwende livi lankulunkulu leligcotshiwe liqinisekiswa embi kwanoma ngumuphi umuntu lotalelwe kuba indlotsana yankulunkulu nesakhi mpilo lesimiselwe ngaphambili sikuye saleli awa uyowubona umlayedo wankulunkulu ngaloku qinisekile nje njengoba akhona nkulunkulu ezulwini Martin Luther wawubona welakhe Wesley wawubona welakhe iPentecostal yawubona welabo manje uthini-ke ngawe bangena ehlelweni nali livi lililahla likutshela ukuthi sifanele sibe nani namuhla futhi yena kanye nje Malakhi wesine nato tonke letinye tethembiso teli awa ubona ini ubukani na amen naku lasikhona dona sibili tinkozi telucobo tiyeva timvutami tiyalati liphimbo lami umfokati tingeke timlandzele leni na kwabekwa ekhathi lapho ngekumiselwa ngaphambili wathiwa phakathi kuba indodzana yankulunkulu wawunkulunkulu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba ubonakaliswa kuphela kulolu suku ngenxa yeludumo lwakhe nenkhathimulo ungakwenda kanjani ngaphandle kwekuhlonipha livi lakhe futhi ume nalo lonke livi lankulunkulu na yebo mnumzane loku kuthi uyingxenye yalelo livi ngekumiselwa ngaphambili ngoba bukani lo nkulunkulu ulivi niyakukholwa na yebo-ke ngako-ke uma bekahlala njalo alivi ekucaleni bekakhona alivi futhi uma livi bekangunkulunkulu kona-ke wawunkulunkulu livi le ngxenye lotoyidlala yayikunkulunkulu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba ukubonile wakwati wakumisela ngaphambili kuko ngiyanitshela njengoba nje lolo khozi laliconza lelo phimbo wenda kanjalo-ke newangempela umkristu lotelwe kabusha uyaliconza liphimbo lankulunkulu likhuluma ngelivi uma balibona ligcotshiwe futhi liqinisekiswa bukani lwabuka etulu lapho alusibonanga lesikhukhukati lesi lesigcala sihamba sikhukhuta ngalapha sijoyine futhi uhambe ude ngalapha futhi uye kuloku nalokwa lwabona sidalwa lesifana naloko lebelufuna kuba ngiko kuntweza emoyeni lumemeta lukhululekile etulu ekuphakameni ngetulu kwawo onke emangce netinfo temhlaba haleluya lwalufuna kuba nguloko ngoba kwakukulwa kuba nguloko nemuntu lotelwe nguNkulunkulu indlotsane yankulunkulu itofanele ibe nemvelo yankulunkulu itofanele ibe njengankulunkulu ihlonipha nkulunkulu ingxenye yelivi lankulunkulu futhi kulolu thinsukude kugcina dalo mlobokati athatha simo emandla lafanako nje impela lebeka kuwo ekuqaleni ikhuphuke yendlula letinhlangano leti nalokunye futhi iphumela umlobokati ingeke ibe lutho lolunye ngaphandle kwaloko bayafanele alibone lawo majuda ngelusuku lwawo ngesikhathi alibone libonakaliswa lapho embi kwawo njengoba umprofeti athi bekanjalo wathi hlolani imibhalo kuyo nithi ninekuphila lokuphakathi ngiyo lefakaza ngami uma nginendi imisebenti yababe wami ningangikholwa kodwa nalokunje ningeke ningikholwe yendani ikholwani le misebenti lengiyendile bathi bobabe bethu badla imana ehlane iminyaka lengamashumi lamane siyathi lapho sikhona wathi futhi bonke bafile loko kuthi behlukaniswe phakathi bonke bafa kwakukhona labathathu kuphela lababili labaphuma esigidzini digidzi letimbili loku kuthi munye esigidzini leni umjovo sithotha lesivela esiliseni naku lokusikade kuvamise kuba nelicandza linye lelilungele kutaleka kunelicandza linye sakhe impilo sinye lesilungele kutaleka nake nakubona kubastelisa etinkomeni caphelani lapha emacandzeni lasigidzi lapha yakhe impilo letisigidzi futhi uma tikhishwa kuthi tihlangane esibelethweni iphuma ngelishubhu kuthi tingene esibelethweni siyahlangana sinye sato ngemacandza emacandza lasigidzi yakhe impilo letisigidzi linye kuphela licandza ekhathi lapho lelilungele kutaleka linye kuphela sakhe impilo lesilungele kutaleka yonke tiyaphila ungabukisisa lawo mathole lamancane ahamba ashayisa ekhathi lapho licashata lobe ungalibeka eluthini lwemejisi nademos nabo ulalele kusihlwa kuthi uyakhumbula ngesikhathi sithithatha wangehlisela lapho wangikhombisa kuthi loko kwakusebenta kanjani ema-test shubhu bese nje ufaka lokwenele longakubeka esihlokweni semetshiso kwakuthi ngulungwane temathole lamancane netinkunzi ekhathi lapho kodwa linye kuphela lato lelingaphila linye kuphela lato futhi nasi sikhatha lesikhulu sawo lapha futhi ndocaphela linye litokhansa liphume ekhathi kuleli lapha lece ngetulu ngco sakhe impilo side ngalapha naleli canza litovela emkhathini walawa lamanye emacanza ngalapha futhi atohlangana ndzawonye futhi onke lalamanye awo afa kepha noko ayaphila kodwa ayafa ngoba kunento letside lomunye wenda lokhu kulungele kutaleka futhi wamisela lokhu kodwa futhi kumiselwa ngaphambili mnakethu impela uNkulunkulu utoyincuma kuthi ngabe utoba ngumfana noma intombatana lona inhloko lebovu inhloko lemnyama noma ngabe kuyini kunqunyelwa uNkulunkulu kuyimfihlakalo kakhulu kunekutala kwentombi kimi kodwa caphelani konke lokunye kwako kuyafa kwakunebantu labatigidzi letimbili labaphumako bahlabela bamemeta bente yonke into bakhuluma bangakaze bakhulume ngetilimi kodwa bamemeta futhi banika uNkulunkulu ludumo futhi badansa behla benyuka nelwandle futhi bente yonke into leyo bonke labanye babo labayenda kodwa bebababili kuphela labangangena evenle lethenjisiwe Caleb wangena Caleb naJoshua lababili kuphela lo ngumunye esigidzini ngumunye esigidzini ekutaleni kwemvelo wonke wonke wabo bebanesibusiso lesifanako oni nemapentecostal ngiyethemba aniphaphami sekulethi kakhulu munye esigidzini bukani kufanele kube nemakhulu lasihlanu etigidzi dalababitwa ngamaKristu emhlabeni namuhla uma Jesu bekangefika bekungaba ngemakhulu lasihlanu kuphela lahamba naye ngaleso sikhathi uma leso sibalo singaba liciniso ngani kunalaba ngetulu kwaloko labanyamalalako malanga onke emhlabeni wonke abathi lutho ngako ngiyakhonza kwasho babhali ngiyakwathi lokho basholani babhali kuthi Elias kumele efike kuqala basho kuJesu wathi Elias sewuvele ufikile futhi anizange nikwathi yabona na wenda kona kanye nje loko imibhalo leyathi kwakutokwendeka kuye niyabona na kanjalo nendvodzana yemuntu ifanele ihlupheke ngaphansi abayicondzanga kepha noko bonke bebasebandleni bonke babadisha ukuthi bayaphila futhi ake uvumele nje weliciniso umkristu lotelwe kabusha inceke yankulunkulu sibili ive lelo livi lankulunkulu iyophuma ngco ijabule lonke lihlelo ide kulowo mhlabathi lovunzile sibili ngelivi umhlabathi wekukhulisela imbewu iyokwenta nje angathi kuthi ikwenta kanjani unkulunkulu ukumisele kuthi kwentiwe wakhohliswa ekucaleni ngemshado wakho wekucala manje sewuyakwathi lokuliciniso njengoba ngishito nje lolu khozi loluncane ngesikhathi luva liphimbo lemiyeni lwaya kulo leligcotshiwe livi lankulunkulu lelicinisekisiwe lwelusuku lwekugcina nowabeka livi lelicinisekisiwe lelusuku lwakhe niyakukholwa loko na yebo-ke umlayeto wakhe angeke usebente namuhla mosi beka livi lelicinisekisiwe lelusuku lwakhe niyakukholwa loko na angeke likusebentele manje Jesuwa Johane bekalive leliqinisekisiwe niyakukholwa loko na kwakungeke kusebende etinsuku inta Jesu impela ngeke cha mnumzana umthetho nebaprofeti kwakukhona kwathe kwaba ngJohane usukela lapho ngumbuso wasezulwini apostoli labo labahlela libhayibheli naku kuphuma luda enguqukweni emavi akhe loko kwelibandla lakhe ungeke kusebende namuhla kwawesley angeke kusebende kwephentekostali angeke kusebende kwasebenda elusukini lwabo kodwa ngulolunye lusuku loku kuvulwa kwetimphawu letisikhombisa ngiyathi kuvakala kungakejwayeleki kini kodwa nkulunkulu ukucinisekise ngalokuphelele kakhulu akukho mbuto kuko ngulokuphelele nje angikusabalalisi loko ebandleni lalapha ekhaya ngikhuluma nebantu lengaphandle esiveni sonke niyabona na yendani lenifisa kukwenda manje caphelani livi leligcotshiwe lelusuku lwakhe leniyingxenye yalo nini ngekumiselwa ngaphambili wena masinyane njengoba wathi ngesikhathi uvalelo wathi ngalokukhulu kushesha kuthi wawulukhozi waconza futhi kuthi bekungasiyo inkukhu yelihlelo bekucala nje wathi kuthi kukhona lokungalungi lapho kukhona lokungalungi kunjalo ngoba uyathi kuthi wacushwa kuko ekucaleni yena umyeni wasusa lihlazo lakho futhi walifaka elwandle lokukhohlwa ngesigezo semanti elivi nengathi yokuphila ngiloko libhayibheli lelakusho indoda yakho yokucala lowawushade nayo live umyeni logcotshiwe lowakwadi ngaphambili ukugeze ngesigezo semanti ngelibandla na loko akuvakali kahle kuyevakala na ungahle ukuthole loko ku-almanaki kodwa hhayi ebhayibhelini lankulunkulu ngesigezo semanti ngelivi evini niyabona na nge nime nilungisisiwe ngalokuphelele njenge kungathi anizange senikwende ekucaleni lona ngumlayeto wami ebandleni manje njengoba njengoba siphuma emoyeni emzuzwini nje nime uma nime evini lankulunkulu nalelivi lankulunkulu wonke amen lonke licashata sonke sicu nime kuphi na ngithaba kunitshela hlubekani kulawo makhoba bese niphumele lapha kukolo lapho ningavuthwa khona embikwendvodzana ngiva kuthi akwenihlanganisela nime niphelele nilungisisiwe njengekungathi anitange senikwende kwekucala nje haleluya nikhuluma ngekubonga ngidiva ngikahle kakhulu ngibonga kakhulu ngaloko kunanoma yini lengathi ngayo ningulomhlophe lomsulwa umlobokati longenasono wendvodzana yankulunkulu lophilako wonke wesilisa nowesifazane lodalwa ngumoya wankulunkulu futhi wagezwa engadini yajesu kristu futhi lukholwa ngilo lonke livi lankulunkulu ume kwangathi awuzange sewone kwasekucaleni nje uphelele ingathi yajesu kristu ungakwenda kanjani uma wesilisa uma bengifanele ngife ekuseni umuntu wathatha indzawo yami ngingeke ngisifele leso sono umuntu lothite uthethe indzawo yami na jesu livi wathatha indzawo yami uba ngimi abe sone kude ngibe nguye livi amen angibambelele ngeliciniso kulo hhayi libandla livi amen Oh, lowo kuhlanganiswa kakamoya kwaKristu nelibandla lakhe manje. Lapho inyama seyibalivi, nelivi liba inyama libonakaliswa liqinisekiswa. Lowo kanye nje iBhayibheli lelathi yokwenteka kulolu suku lolu. Kuyenteka lusuku nelusuku. Leni kukhula ngekushayisa kakhulu ngephandle lapho. Kulethwa tingwadule netindlo tenteka. Lengingeke ngisho ngakugcina. Sisethutane nekubuya kwaJesu. Kuthi sihlanganiswa nelibandla lakhe lapho livi liba livi kubita kwamoya loyingcwele kuhlolisiza tinhlitiyo nime ngalokuphelele anizange senone kwekucala nje uNkulunkulu akathi ngisho nekwati kuselwandle lokukhohlwa anizange senikwende nama ngalelwa ngako ngummangaleli kodwa empeleni kusukela ekucaleni namiselwa ngaphambili kuba indvodzana nendvodzakati yaNkulunkulu Nime lapho nigeziwe nencwadi yenu lenzala yesahlukaniso ilahliwe futhi ifile ayitsekho nhlobo ngisho nasemqondweni waNkulunkulu. Ningumlobokati waKristu lomsulwa nigezwe engadini yaKristu. Leli gugu lemsulwa indodzana yaNkulunkulu lengenasono ime nalomhlophe umlobokati livi lomsulwa lamgeze ngemanti engadi yakhe lucobo lo bese uba yinyama futhi wabonakaliswa kude anithathe nine lenanimiselwa ngaphambili esifubeni sababe ngaphambi kwekucala lofanako njengoba bekanjalo beyanguleyo ngcenye yaNkulunkulu lenkulu lebitwa ngeluthando. Noma ngabe niyini nidinga ukuthi uNkulunkulu noma ngabe yini uNkulunkulu afuna niyende lapho indzawo yenu ikhona uNkulunkulu umisile ebandleni labanye ukuthi babe baphostoli baprofeti bothishela belusi umise lokho ngeligunya lekumisela ngaphambili kwakhe lucobo uthi nani nguloko kwasekuqaleni umshado wenu wokuqala wachithwa wenti kanjalo anizange nikwende kwekuqala nje ngoba yinye kuphela indlo lebe ingakwenda lokho kwakungaba uNkulunkulu ehla cobo lwakhe futhi wathatha indzawo yenu ngesimo sendodzana yaNkulunkulu Jesu Kristu futhi wanigeza ngemandi esigezo semandi ngelivi livi hayi lihlelo livi lanigeza kodwa uma ningeke nime emandini elivi nitogezwa kanjani na nisasolo nje ninemabala njengoba Eva bekanjalo. Oh wundlu lelifako lelithandzekako ingathi yakho leligugu angeke iphelelwe ngemandla kude kuthi lonke libandla laNkulunkulu lelihlengiwe lisinziswe kuthi lingabe lisona. Yini sono na? Sono kungakholwa. Ungakholwa ini evini. Ungakholwa uNkulunkulu lokulivi. Nimhlophe nimsulwa. Oh haleluya. Nisuka masinyane niya etiphakaphakeni. Amen. Nime nilungele. Cabangani, ingubo tenu tigezwe ngemandi elivi lelophako. Livi liba ingadi, livi lophela nine futhi nigezwe evini lelophako. Livi lelophako. Kuphila kwaNkulunkulu evini nelivi lophela nine kude nigezwe emanyaleni alethi ngwadla. Futhi nihlandwe futhi ningcweliswe ngesigezo semandi elivi futhi lende ingcondo yenu nenhlitiyo kuhlale kuNkulunkulu nasevini lakhe. Manje nathi kanjani ukuthi liqinisile na uma uNkulunkulu ehla futhi alicinisekise futhi afakaze wena uthi yeboke angilikholwanga ngaleyo ndlela abalikholwanga ngendlela yaJesu kodwa uNkulunkulu walifakazela. Abalikholwanga ngendlela yaNowa, abalikholwanga ngendlela yaMose. Bebavuma ukuthatha livi laBhalamu ngalo. Sonke siyafana, ngakho asihlangane ndzawonye nje. Yehlukanise liBhayibheli lathi ekungakholwini. Haleluya. Manje caphelani, anisiko lokho kuphela, kodwa niya emshadweni esibhakabhakeni. Futhi nifake indadatho yemshado lomiselwe ngaphambili, umusa longakasifanele. Indandatho yemshado yeMusa longakanifanele nine lucobo uNkulunkulu wakwenda cobo lwakhe wanathi ngaphambi kwekusekelwa komhlaba ngako wathi shelele wanifaka indandatho yemshado lapho wafaka igama lenu encwadini kubonga lokunjepho. Haleluya, akadunyiswe uNkulunkulu wethu. Manje sengivala ngisho lokhu. Konke siyathi ukuthi libandla lesimodern, iPentecostal esimeni salo samanje. Onke emahlelo kanye-kanye, ngithi waphonsa onke enyanzeni yinye ngoba angiyo. Kumbulani, utobopha lukhula lube yinyanza kuqala futhi alushise athathe uthatha tonke tinhlanga takolo futhi akushise konke kuqala bese ke uthatha uyeda futhi alandze kolo wakhe bese amuyise ekhaya bonke babuthelwa enyanzeni inyanza yemamethodist emabaptist mapentecostal onke aya emkhandlini wenkolo yonke ngiloko kuphela bayashiswa bonke niyabona na sonke siyathi ukuthi libandla lesimodern esimeni salo samanje nesimo salo samanje alikho esimeni hlobo ukuthi liqedze nya kuthunywa lokukhulu uNkulunkulu lakunika libandla ngalolu suku mangakhi ipentecostal lengathi amen kuloko na kunjalo niyabona na lise bakamunye bakambili bakamthathu loku lokwa lokunye kuphikisana kulwa lomunye unguloku nalomunye ungulokwa nalomunye nawo wonke wabo bayesaba kubhekana nelivi kwehlele ngqo ekuvivinyweni niyabona na bayathi batshele ngalo futhi bathi akukho lengingakwenda ngalo ngingeke ngilikholwe lelo angikhathali ukuthi wentani niyabona na niyabona na niyabona na ukhombisa ukuthi make muni nababe lonabo ngahle ube ngimengabelwe sifunda wembuso ngalelinye lilanga ngahle ube nguloku lokwa noma lolokunye kungcono ube indvodzana yaNkulunkulu manje siyathi ukuthi libandla belingeke libandla lePentecostal inhlobo inhlobo likhone kwethwala umlayeto welusuku lokugcina esimeni salo samanje belingakwenta na leni alikhona ngisho nekuvumelana ngisho linye noma emavi lamabili eBhayibhelini utokwenta kanjani na ingeke likwende ngakho niyabona lihlelo liphumile kunjalo utoba abantu labakhethiwe lokhethelwe kona niyabona na manje yatini futhi kanjalo sonke siyathi ukuthi sonke sigaba sekwemahlelo Pentecostal nawo onke afile lokukuthi kumKristu lotelwe kabusha wemlayeto
Your first husband's dead.
Indoda yakho yokuqala ifile uyathi ifile uNkulunkulu wayenda ukuthi ife liphelile bonke kwescience yalo kuhlakanipha kwemfundo indlela the science daloko lokubitwa ngemaBhayibheli isikolwa alo netindvo kubhubhile lendeni na lehlukene bakamunye lapha nabothi cucinzathu lapha nebakambili lapha nangalapha nasendasi lapha nenyakanyaka nje futhi atibita ngemaPentecostal ngani ngaya kulenye insizwa ngalo lolunye lusuku ilalele ngqo bona manje nentombi yayiya lelinye libandla lelitsite yathi ngathi behlukana ngathi yini indzaba na yathi singkholo lehlukene ngathi oh ngiyaxolisa ulikatholika na yathi cha yangitshela libandla lelihlelo lesonsa kulo iPentecostal ngathi wena uyini na iPentecostal nayo kodwa lelinye lihlelo Oh, niyathi libandla leli Roma yaseKatolika yaqala iPentecostal na. Bangakhi lo wathi ukuthi lokho kuliqiniso na. Ulithethe iminyaka leti ngulungwane letimbili kufika lapho selifike khona manje. Nje alisathathi lutho kwembhalo. Akuna lutho. Leni iPentecostal eminyakeni lengamashumi lamabili kusukela manje idoba yimbi kakhulu kunalele bangiko manje. Nayi solo ichubeka ngendlela lengiyo manje. Leni impela. Ngiyabona na. Kuyini na? Kuyini na? Bukani kutsi babe namawe wawo uyini. Avumela besifazane bawo bahule etinwele tabo. Bangenda cishe noma yini labafuna kuyenda. Kuphela nje uma babe libandla ngiloko kuphela lokudzingekako. Oh, akumangalisi, akumangalisi kulahla kaNkuluNkulu kuya ngekukhula. uNkuluNkulu ulibeka embiko emehlo enu. Ngo, kepha nini nivala emehlo enu? Uthi nehluleke kulibuka. Ya, nivala tibilini tenu teluvelo. Uma nibona livi laNkuluNkulu leliqiniso, naleti mpawu leti leti sikhombisa ticinisekiswa ukuthi tifakazelwa ukuthi tinjalo. Uthi tifakazelwa emazulwini etiven tonke nakuto tonke letinye tindzawo ngetibonakaliso letinkulu netimanga. Lathembisa ukuthi uyodenda. Bonake niyavala nithi angathi akukho lengingakwenda ngakho. Niyabona na. Oh he, lifile futhi alikwati, tono netiphambeko, nifile, oh he. Sonke siyathi ukuthi libandla lelikuleso simo belingeke lacetha lolu suku lekugcina. Belingamngenisa kanjani imalakhi wesine? Belingakwenta kanjani? Abakholelwa ngisho nasenfeni lenjengaleyo. Belingakholwa kanjani? Lingenise Luka 17:30 na. Belingayingenisa kanjani yonke lena leminye imibhalo lothenjiselwe lolu suku lokugcina na? Belingeke likwende ngoba liyawuphika. Njengoba kwakunjalo emihleni yaLothi, kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu. Bukani isimo, Lothi, leyo Sodoma leyayikuso ngalolo suku. Bukani isimo selibandla elusukwini. Bukani ukuthi kwendekani ku-Abrahama lokho ethiwe. Bukani ukuthi kwendekani kuLothi nabo endasi eSodoma. Bukani Billy Graham na-Oral Roberts, bona endasi lapho ekhathi kwalawo lihlelo. Bukani libandla la-Abrahama lelikhethiwe ladonswa. Bukani ukuthi hlobo luni lwesibonakaliso Yesu qobo lwakhe uNkulunkulu longene emtimbeni wemuntu eme lapho asenyameni yemuntu. Wena uthi leyo kwakuyingelosi, libhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu. INkosi uNkulunkulu Elohim eme lapho asenyameni yemuntu akhombisa ukuthi uyogcoba libandla lakhe kanjalo etinsukwini tekugcina. Uyoba uNkulunkulu asebenta enyameni yemuntu futhi, njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma, uyoba njalo-ke ekubuyeni kwendodana yemuntu. Luhlobo lolufanako lwendo bayakubona khona lapho emibhalweni. Funzani itolani imibhalo ngoba kuyo nithi ninekuphila lokuphakathi, futhi ngiyo yona lefakaza ngaloku. Niyabona na? Niyabona na? Ngakho siyathi ukuthi afile uNkulunkulu uliyekela life ebugovini balo lucobo lwesayensi luhlelo lwemfundo. Bonke amaPentecostal bekavamise ukukhuluma ngekuthumela umntanyana wawo aye le esikolweni sekufundzela iBhayibheli emuva ngesikhathi umnakethu loyathe lomdzala bona beyangalapha futhi beba kucosha uphume ebandleni. Kodwa oh manje sekuyinto lenkulu kunato tonke. Ndodzana yami ile esikolweni sekufundzela iBhayibheli imbali ithunalayo. Ngakho manje nicabanga ukuthi bebangalithatha namhlanje na? Nicabanga ukuthi ngidama kusekela kungathi na? Anginjalo. Nginitshela ukuthi kunemehluko emkhathini walomnyaka wekuhlakanipha lesiphila kuwo, lapho libandla likhulelwe isayensi nako konke lokhu lokubitwa ngekuthi lokufanekisiwe nayo yonke into. Awumfanekisi uNkulunkulu. Yebo-ke labo baphristi uNkulunkulu bebamfanekise ngalokuphelele kakhulu, bebathi ukuthi Mesiya bekade ofika kanjani, kodwa wefika ngalokwehluke kakhulu kuloko lebe bakufanekisile. Kwakungesiko kwesayensi. Beyangakwenta kanjani lo muntu angumntwana lolivezandlebe na? Waya kusiphi isikolwa yena? Yavelaphi imfundo yakhe na? Wakutholaphi lokhu kufunza na? Leni utama kufundzisa thini? Utelwe ngekuphinga. Niyabona na? Oh, nabakithi. Niyayibona into lefanako iphindzeka futhi. Niyayibona iphindzeka futhi. Konke kusayensi yabo yetenkolo, isayensi yetenkolo. Ngaloko sikolwa sekufundzela iBhayibheli sabo lesakusho. Nguleyo ndlela labakufuna ngayo. Nguleyo ndlela lokuthi ofanele kube ngayo. Noma nakungenjalo akusiko. Nkulunkulu nje uyabalutha nje ngaso sonke isikhathi. Njalo kufika ngalokwehlukile. Kwenda ngesikhathi saNowa, kwenda ngesikhathi saMosi, kwenda ngesikhathi saKristu, kwenda ngesikhathi saJohane, kwenda ngesikhathi sebafunzi, kwenda ngesikhathi saWesley, kwenda ngesikhathi saLuther, kwenda ngesikhathi samaPentecostal. Uthi kwende kanjalo futhi. Akuyinjinji iphethini yabo. Njalo kufika into lefanayo. Baguquli kuphela ngaleyo lesikhombisa iminyaka lesithupha. Kude kube wesikhombisa nesambulo selishumi sasho. Ngaleli awa kuyontshintsha futhi kwentile. Manje sesiyavala ngikusho lokhu kucedzela lokuthunywa lokukhulu. Beyangakwenta kanjani na? Siyathi ukuthi afile. Unkulunkulu uliyekela life kulomnyaka wesayensi. Konke kwalo kude kude ato endeni na? Vula ngemfihlakalo yetimphawu letisikhombisa umlobokati longesuye welihlelo. Lihlelo lingatemukela kanjani leto timphawu letisikhombisa lube luphambene ngekwelucobo, intalo yenyoka nato tonke leto letinye tintfo na? Tonke timfihlakalo letisikhombisa letigcwele tiphambene naloko lafundziswe kona. Ngoba athatha sikolwa lesidzala esikolweni sekufundzela iBhayibheli sawo. Naleti mphawu letisikhombisa taNkulunkulu ngesikhathi luvulwa lapho etulu enzabeni. Akuthi uNkulunkulu cha, angife khona manje kuleli pulpiti uma lokho kungesilo liciniso. Uthi nganitshela ngaphambili umnyaka netinyanga letisithupha ngaphambi kokuthi kwendeke lokho langitshela kona. Yani eArizona naloko akuthi okwendeka ngephandle lapho elugwadule. Futhi kunemadoda lahleti khona lapha kusihlwa beyime khona lapho futhi ikhona ngesikhathi letingelozi letisikhombisa tehla. Futhi ngisho ne-Mark liphephabhuku i-Life lalicukethe ludzatshana lwako. Kukhona lapho ekuhlolweni nayo yonke intfo. Manje abathi ngisho nekuthi kumayelana nani konke. futhi yonke into ishitiwe. Oh, ngisho nasekubhujisweni kweCalifornia lokutako manje, nato tonke letinye tinto. Nekutsi ngabatshela kanjani ukuthi kutoba tinsuku letingakhi lokwakuyoba ngato, kutsi kwakuyoba kanjani lapho lokutamatama loku lokukhulu kwemhlaba lokwenteka e-Alaska. Naloko kwakuyoba kucala kwesibonakaliso sesikhathi nekuthi kwakutokwentekani. Uthi nje livi ngelivi lokwakusho akukaze kwehluleke nakanye, anikaze nikubone kwehluleka, uthi kungeke kwehluleke ngoba kungemavi ankulunkulu, uthi kutawendlula lizulu nemhlaba kodwa kona ngeke kwehluleke. Kunjalo uNkulunkulu wathi ngeke avule leto timphawu lethi sikhombisa, hhayi ehlelweni bengihlala njalo ngiphambene nalo, kodwa ehlelweni angahle akhiphe umlobokati, hhayi umlobokati welihlelo bengeke akwende liphambene nelivi lakhe lugcobo. Wavula leto lifihlakalo lethi sikhombisa ekhathi lapho, loko kuyakhombisa kuveta leto tinto lebeyifihliwe kusukela kwasekelwa umhlaba kude kwembulwe etinsuku intekugcina emadodzaneni aNkulunkulu. Akuveta loko manje embikwe bantu kuthi bakubone lapho nine manje kulo mlobokati longesuye welihlelo. Oh ye, nato-ke leti ncwadzi tenu letimbili, lenye yato incwadzi yekuphila yeliwundlu, ligama lakho lapho limiselwe ngaphambili lapho, lingeke lihambe ngoba ungeke usakususa loko kwasalutho nje, uyabona, ngoba labekwa ngaphambili kuthi libe lapho. Kodwa incwadi yekuphila yanjalo njalo ingalisusa lelo noma ngasiphi isikhathi, yabona na, awuphenduki liyesuka noma kanjani ngoba udomela kwehlulelwa. Umlobokati akakumele ngisho nekukumela kwehlulelwa, uhamba angene eluhlwithweni nje njenge ngisho loku sengivala ukuba late, ngako seyicishe igabence insimbi yemfica futhi sitophuma lapha igabence insimbi yemfica. Inkosi ithanda hloniphani ngekuthi thoba sibili nje manje lalelani ngalesinye sikhathi. Ngisho loku manje loku kuya e7 songe eNew York manje imizuzu lengemashumi amabili nesihlanu emva kwensimbi yelishumi nakunye enhla le ePhiladelphia nemacenzelo alapho, labo labangcwele labathanzekako bahleti lapho balalele bona manje emabandleni yonke indzawo enhla le endasi lengaseMexico kwenyuke njalo ngaseCanada nayo yonke indzawo kuvundle emamayela langemakhulu lamabili noma kuphi ekhathi nelivekati lasenyakatho America lapha cishe impela bantu ukulo balalele khona manje inkulungwane letiphindwe kati inkulungwane silalele. Futhi lo ngumlayeto wami kini bandla, nine lenikuhlanganiswa kuhlanganiswa kwakamoya ngelivi kuthi nifile kula madoda lawa lamadzala, nitelwe kabusha ningedami kuyimba ifile. Uma umkristu lotelwe kabusha leso sakho impilo lesincane lesamiselwa ngaphambili kuwe, livi lita etikwelivi 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 futhi lingena emumeni lokugcwele wakristu kunjalo kude akhone kuta athathe umlobokati wakhe. Manje sesilungele nje into yinye loko kubuya kwenkosi. Nalo-ke ligama lakho encwadini yekuphila, incwadi yekuphila livi laNkulunkulu ngoba livi linguNkulunkulu naNkulunkulu nguyonanto kuphela lekuphila. Ngako ligama lakho lamelelwa eBhayibhelini ngaphambi kokuthi liBhayibheli libe sevini, futhi uma ulapha kutowenda loko alinawo ukuqinisekisa lelo livi na? Libandla lingeke yini lithi qinisekise na? Angeke imali yakho esine akwende nato tonke letinye tinto ngalokuphelele, ngalokuphelele athi qinisekisa futhi akhombise ukuthi loko kuyini na? Ngesikhathi Jesu efika wathi, uma ningendi imisebenzi lowawuthenjiselwe mine ukuthi ngiwende ningangikholwa, nguliphi ilinye lalawo macembu lalijoyina na? Wathi bonke ba nibakababe wenu devele futhi nenda imisebenzi yakhe, niyabona na? Niyabona na, sisetinsuku intekugcina bandla. Lo ngumlayeto wami wokubonga kini. Manje ngaphambi kwekuvala, ngalesinye isikhathi ngangisenhla eGlacier National Park, sasivile lusuku lonke kuthi bebanekwehla umlilo wesikhukhula lesehla etintabeni lowawutokwehla ebusuku. Ngako bantu bebamatasatasa lusuku lonke balungiselela leyo nto ngoba bebatothulula lowo mlilo. Ngalowo busuku babheka kwehla kwemlilo lokumandana njengesikhukhula lesikhulu selichwa lesehla etintabeni semandla, kodwa kwakubukeka kunjengemusho wenkosazana cishe impela ngesikhathi kuphuma kwalowo mlilo wehla uphuma kulesikhukhula lesehla etintabeni. Ngizawo tonke ephakhi umkami nami nebantwana. Hamba hamba lapho lusuku lonke. Sasifuna ukuhlala ukuthi sibone lo mbukiso wemlilo. Ngakho sethenjiswa ukuthi sasitowubona futhi sasitophinde sitibonele wona. Bathi banawo njalo njalo ngetikhasta sehlobo nalokunye nalokunye. Ngathi yebo-ke sitokhona kuwubona na. Bathi siwethembisile kusihlwa sethenjiswe lokho. Bathi basetulu lapho bayawulungiselela manje. Emva kokuba konke sekwentiwe kwalungiselelwa lesentakalo, ngiloko lokwentekako okukhona manje. Gonke kwendiwe kwalungiselelwa lesentakalo libandla lakhishwa ngenxa yeligama lakhe akhipha umlobokati wakhe emkhathini welive lamahlelo nawo onke umhlaba nekungcola netinto telive wonke umuntu lesentakalo salungiselelwa wonke umuntu bekeme ngephandle bathi manje chubekani nibukisise etulungo esichongweni sentaba lapho nguleyo ndlela lokufika ngayo sonke sikhathi nguleyo ndlela lokutofika ngayo kulesikhathi lesi nguleyo ndlela lokufika ngayo njalo hayi ngelihlelo akazange uNkulunkulu sekasebenzise lihlelo akazange umguculu uyaphuma uthola livi lenkosi bese-ke uma afa bakha lihlelo ngako ngiloko emaPentecostal nabo bonke labakwenda uma tindzabamlonyeni letinsha nayo yonke into nguleyo ndlela nje nguleyo ndlela lento lephuma ngayo livi lelisha lengetiwe base-ke bakha libandla ngalo benta lihlelo batehlukanisa kwathi ngaka kube ngaleyo ndlela manje ungeke uyehlule ungeke uyehlule imvelo imvelo yehla ngenjwayelo yemsebenti ngekulandzelana kwayo lokufanako ngaso sonke sikhathi luhlanga licembe sishakato nalokunye likhoba bese-ke kuba nkolo manje caphelani konke kwasekulungiselelwe yonke into yaseyokhelwe futhi ilungele nawo wonke umuntu bekeme ngephandle ngangimise mpo inhloko yami umkhono wami ugace umkami sasibukile nebantwana beme lapho sonke sibuke etulu kanjalo he kwakuyintfo letside ngoba sasikubhekile sasethenjiswe yona amen livi lethembisa lokhu kuyokwenteka kuthi ngaphambi kwelusuku lolukhulu nalolu esabekako lwenkhosi loluyawufika bukani ngiyothumela kini Eliya umprofeti uyogucula tinhlitiyo tebantwana ibuyele kuboyise netinhlitiyo te kuyokwenteka etinsukwini tekugcina ngiyothulula umoya wami lovela ngetulu imvula yokuqala neyamuva iyohlangana ngelusuku lwekugcina yonke letethembiso leti emibhalweni wonke kuniketiwe sibuke etulu sibuka umlobokati weliciniso esiveni sonke kuleli awa sibuke etulu bandla uyeda ngalolunye lwaletinsuku leti ngalokuqiniseke nje njengoba enda esikhathini sekuqala uyeta futhi lungiselelani yonke into lehlukaniseni nelikhoba lendlaleni embikwentfotsana qhubeka ubuke etulu banini ngaphansi kwekulinzela khona lapho nje seva into letside levela esicongweni seligcuma liphimbo leta phansi ngembhobho lathi tonke tinto setime ngemumo yase-ke le ndvodza leme khona lapho eceleni kwami yathi akwehle umlilo nangu uda uthululeka phansi kuleyo nthaba sikhukhula lesehla etinthabeni zemlilo nemalangabi likhotha into yekubukwa nakethu asilungiselele tonke tinto ngoba ngalolunye lwaletinsuku leti umlilo utokwehla siya etulu manje asilungiselele sikhathi sekwehla kwemlilo sisetinsukwini tekugcina sonke siyakwadi lokho futhi silungele kubuya kwenkhosi into yekuthi yentiwe ukuthi utehlukanise naso sonke sono yehlukanise nanoma yini lephathelene nelive ningalithanzi live noma tintho telive ungavumeli muntu ngesivumo kholo sakhe akukhohlise dala uconze ngco esethembisweni sankulunkulu livi lankulunkulu nalelo livi uma lilivi lalolu suku unkulunkulu alicinisekisa ukuthi linjalo uma angalicinisekisi alisilo livi lalolu suku livi lelehla ngelusuku lwephentekosti lingeke lisebente kulolu suku cha mnumzane lelo lalile phentekosti leli lemlobokati kuya ekhaya kwemlobokati sinendvo letside lehlukile emaphentekostali bekamelele loko futhi isemnyakeni wemlobokati akukehlukani nekuthi livi lanowa liyosebenta etinsukwini tamosi akukehlukani nekuthi umthetho wamosi wawuyosebenta ngesikhathi sapawula lapha wedama kubatshela nifile kuloko futhi ningeke nibe naloko bandla nine lengikhuluma nani kusihlwa Stephen Song, uma utehlukanisile nelihlelo nako konke kungcola netinto tyalelive nato tonke leto tinto letikugcina usesivumeni kholo letentiwe ngumuntu netingubo netinto letinjalo utehlukanisile. Buka etulu, lungela umlilo utokwehla ngalolunye lwaletinsuku lete. Nkulunkulu utomvumela ete futhi kuyinto yekubukwa. Ungakulungela uma efika na? Ungakulungela kwenyuka naye uma efika na? Luhlwitho loluyimfihlo lomlobokati longetulu kwemvelo uyokwendiwa mo esuka kulokufako aya ekungafini aguculwe ngesikhashana ekuphatima kweliso thine lesekhona siphila futhi sisasele asinawubandlulela labo labalele. Ngalo lolunye lusuku ngelusuku lwa-amnestis ngangime endasi lapho eTucson umfana wami lomncane bekafuna kubona kumasha. Ngangidadisha futhi ngangingenaso sikhathi sekuwenda futhi nganginenkumbi yetincingo talabagulako netimvo. Ngako wathi babe ngeke bangithathe, wathi ngithathe. Ngathi kulungile umnakethu Simpson ngicabanga ukuthi ulapha nemfana wakhe lomncane bekafuna kuhamba. Ngako ngabahluthulela emotweni ngase ngiyagijima ngewuka ngema lapho ekonweni ngase ngiyabukela futhi emva kwesikhashana ngeva emuva le ucadlwana kuvungatela kuda dum dum tigubhu tikhala. Ngema lapho ngacabanga yebo-ke labafoli abancane impela bathunza tonke letincwadi leti ngembutho wempi batho kuthanda sibili lokho. Ngacaphela lokuthi akokucala kwakuyimoto yempi lenzala yempi yemhlaba yokucala nabo beta bafoli abancanyana kanjalo. Kwalandzela lapho emva kwaloko kwakungilokulandzelako lokutako emva kwaloko kwakuyimoto lenkulu yempi lensha yempi yesibili yemhlaba imoto yempi iSherman lenkulu Leonard Almete wembobho kuyo. Kwase kuta lelandzelako nalelandzelako futhi emva kwesikhashana kwase kuta iGold Star Mothers. Kwase ke emva kwesikhashana kuta imisizi lemidzala lelishumi nakubili losele kuso sonke sifunda sase-Arizona lebekavela empini yokucala yemhlaba imisizi lemidzala lelishumi nakubili. Emva kwaloko kuta lovota ngalokungekho emthethweni lisotsha lelingatiwa liphambano lesimhlophe lesincane nako kume litilosi laselwandle nelisotsha lime ligadzile sehlukaniso lesincane esihlengene. Ngakulolunye luhlangothi kwakungimake lomdzala lusampunga enhloko asethi nenganyeti yegolide ichanekwe kuye inkosikati lethandzekako lencane ikhala indvodza yayo yayifile umfana lomanikinikana lomncane inhloko yakhe ibheke eceleni uyise bekabulewe. Kwase kuthi-ke emva kwaloko kwehla labanye nalabanye nalabanye kwase-ke kuba sembuthweni wempi lomusha. Ngema lapho indlo lenhle kanjani pho kuyibuka kodwa kwakutsabukisa kanjani. Ngacabanga o Nkulunkulu ngalolunye lwaletinsuku leti ngitobuka lenye indlo yekubukwa. Bayovela ngelusuku lokuvuka ekufeni lokukuthi bekucala bayoba bekugcina bekugcina bayoba bekucala. Baprofethi labadzala bayofika bavumbuka kucala futhi babone lolo dwembe luhamba lumashela etulu emoyeni futhi thini lisekhona sisasele asiyubavimbela labo labalele ngoba licilongo laNkulunkulu liyokhala labafile kuKristu bayovuka kucala. Siyongena emgceni ngco kanye nabo singene haleluya kwehle njalo ngeminyaka waLuther Wesley Methodist Presbyterian kwehle njalo eminyakeni wokugcina labemukela livi eminyakeni wabo. Nkulunkulu anibusise lungiselelani tonke tinto nemlilo utawubese uyehla. Asikhothamise inhloko tethu umzuzwana nje angathi noma kule tethamele tibonakala ukusihlwa njengoba ngisanihlalise lapha ku kwathi kwagabanca insimbi yemfica ngabe ukhona munye lapha ngabe ikhona idozen lapha bangakhi lapha futhi lothi mina kethu Branham nginemahloni ngami indlela lengiphile ngayo nginakekele kakhulu lihlelo nebantu ngiyathi kuthi angikho emgceni nelivi laNkulunkulu ngitokucela nje kuthi ungikhulekele mina kethu Branham. Phakamisa sandla sakho Nkulunkulu akubusise Nkulunkulu akubusise ake nibuke nje etulu le kubovulandela basestairs nzawo tonke Nkulunkulu anibusise. Ngiyathi manje ningabi nemahloni manje ningabi nawo futhi ngaphandle ngaleya eStephen Sonke kusukela eNew York kuya eCalifornia kusukela eCanada kuya eMexico ninebantu lobuthene kulawo mabandla lapho lawo macembu lamancane lathembekile lelikholwe lomlayeto ngatho tonke tinhlitiyo tawo aphumile aphuma ekuhluphekeni lokukhulu aphuma kulawo mahlelo athi mbewana tekuphila niyakuva kunxusa kusihlwa njengalolukhozi loluncane futhi niva into lechithele ehlukile kancane kuleyo leniyivile kodwa noko enhlitweni yenu niyathi ukuthi liciniso na wena ekhathi lapho kunemelusi lome lapho ndzawana thithe uphamise sandla sakho ngithi okukhulekela letinto leti ayendiwanga ekoneni mngane khumbulani lisango lincane nendlela incane futhi kodwa bayingcosana labayoba khona kuyithola ungahambi naleso sicubu lesichubeka ngaleyami mngane lowo mnyaka welibandla laseLaodicea bewungagcuma uye phansi phezulu udanse ngaphansi kwemculo losivuvu akushongo yini ukuthi kwakubanzisa kwelicwa manje kwathi kwakusivuvu leyo yiPentecostal ganza yathi ukuthi iye kuhawukelwa lelusizi lephumputhekile iphumputheke kukuphi na evini ekubonakalisweni kwelivi ngoba alizange livele ngetinhlangano tabo bangeke balemukele nani bafundisi endasi lapho eTucson kusihlwa anginethwesi licala lalokhu ngunkulunkulu onethwesako bengilapho iminyaka lemithathu nganitshela ukuthi ngingeke ngicale libandla angizange umnakethu uPerry Green walicala ngangilapho iminyaka lemithathu futhi anikaze ngisho nakanye ningimemele epulpiti lenu ngahlala eTucson cisha iminyaka lemithathu unkulunkulu utongisusa elugwadule ngalolunye lwalensuku lethu lo mlayeto ufanele uphile ngatama ngawo onke emandla ami kufinyelela kini ngiyasathi sizathu lesentani kwende ngiyeva na sizathu kuphela lena kwentela sona lihlelo leni laliyonikhahlela ninikhiphele ngephandle futhi niyati labanengibenu lengikhulume nabo lapho eFlori Restaurant futhi niyati ukuthi liciniso lihlazo kini umani kulo uma lapho mnakethu uma kukhona noma ngikuphi kuphila lokukuwe utofana nalolo khozi loluncane lengisanza kukhuluma ngalo uyovalivi laNkulunkulu khumbula utokuvaleli kwekugcina ngalolunye lwalethi suku lethu sesisedudane impela manje ungeke wetha kusihlwa na uNkulunkulu othandzekako sihlethi ngesizotha manje lusuku lokubonga ngilo sibili inkosi nginekubonga inkosi ukuthi ngiyaphila kulolu suku lolu lusuku lolukhulu kunadodonke Pawula umpostoli wakulangatelela kubona lolu suku emadoda namakhulu asendvulo abelangatelela kulubona baprofeti balangatelela kulubona bebabuke lolu suku Abraham abekabuke lolu suku ngoba wafuna lidolobha uMarki nemendi walo lokwakunguNkulunkulu ulenga ngetulu kwethu ngco kusihlwa Johane ubone umoya kaNkulunkulu wehla uvela ezulwini wafakaza wathi kuthi leyo kwakuyindlozana yaNkulunkulu futhi cabangani manje ukhetha umlobokati wakhe uNkulunkulu othandzekako ngephandle even lonke endzawo tonke khuluma enhlitweni yabo nguwe wedwa kuphela longaguqula inhlitiyo yabo uma leyo kwakungesiyo intalo lefakwa lapho ekuqaleni angeke balibone inkosi nje ba imbumbuthe iyohola imbumbuthe iyowela emgodzini impela nje njenganoma yini ngoba livi lakho lithi iyowela khona manje babe lokhu sibona evendonge emhlabeni jikelele eAfrika emadazini kwendlulele eNingizimu Afrika eMozambique unqamula evendonge emabandla lamancane athatha lamatape futhi kanjalo le tape iyoya kuletendlula emashumi lamabili ivele tehlukene bacala kulibona futhi baphume emakhulu ngemakhulu abo akunawo ba labanengi inkosi kukhona ke lapho lilunga lekugcina selemukelwe emtimbeni Kristu utofika inkosi uNkulunkulu ngicela umlobokati kusihlwa labo lengivako ukuthi baphumile futhi balindzile kwangathi bangatehlukanisa nayo yonke into even bafanele batendlale ebukhoneni bekukhanya lokufuthumele kwendvodzana yaNkulunkulu babhukusha evini lakhe eluthandweni lakhe ziphe kona uNkulunkulu othandzekako kwangathi labantu laba lapha laba bonakalako laba phakamise isandla sabo kusihlwa emadazini abo kulethabanekele lelikhulu ngiyakhuleka uNkulunkulu lokho kuphila lokusha kutongena kubo ngiyakhuleka esiven sonke ngisho nasemhlabeni jikelele lapho le tape iyodlalwa khona futhi nabo bayokwemukela nomlayeto wekubonga futhi bathi ngedeluleko netintho lokuphonsiwe kuthi bafanele bakwende ngiyakukhuleka babe siphe kona babusise sebakho ngiyathi kuthi kulisiko manje babe kuthi sicela abantu baye ealtar kuthi ngiyakhuleka uNkulunkulu othandzekako kuthi kutonge timishini zawonke na seven donk futhi batokuta e-altari. Lomnyama, lomhlophe, lomthubi, lonsundu, noma ngabe bakuphi, lonjingile, lophuyile, longanaki, labaphila ngekucela, noma ngabe bayini. Ngemahlelo, labo labahleti ngekudati, nangokutatisa, onkulunkulu, bangcono, bekuhawukelwa, balusizi, baphumputhekile, futhi abakwati ngisho nekukwati, wathi kuyoba ngaleyo ndlela, futhi kungaleyo ndlela. Ngakho ngiyakhuleka babe kuthi utobita yonke intalo kusihlwa. Nanzawo tonke emhlabeni jikelele kuthi kwangathi lokhu kungehla, kwangathi kungabamba lolo khozi loluncane lolwati liphimbo lenkosi yalo. Ziphe kona Nkosi, ngibanikela kuwe egameni la Jesu. Amen. Manje tinhloko tikhotheme lapha etethamelini letibonakalayo. Bangakwenda yini labanye lapha longakasinziswa, longakanikeli ngisho inhliziyo yakho kuNkulunkulu? Awucabangi yini ukuthi ufanele ube nekubonga ngalokho Jesu lakwendela kona na? Ucabanga ukuthi usoni, ukuthi usehamba kuNkulunkulu, kepha noko into letsithe enhlitweni yakho iyangconcotha. Wathi kanjani ukuthi awusuye yini lomunye waletho dingozi letincane? Wekuhawukelwa futhi utoba wekuhawukelwa, uthe utinikele kuko. Awukwenti ngani lokhu? Kube ngilokunye kwekubonga lokwendlula konke loke waba nako ngesikhathi wemukela Jesu Kristu njengemsindisi wakho. Ungenyukela lapha futhi ume e-altari na? Ngitokhuleka kanye nawe uma utokuda, noma ngusiphi soni, wesilisa noma wesifazane, umfana noma intombatana, lilunga lelibandla noma kungesilo lilunga lelibandla. Kuba lilunga lelibandla akukwenti ube ngumKristu manje. I-altari ivuliwe, ungeta yini noma ngusiphi soni lesingafuna kuta semukele inkosi Jesu Kristu. Sithanda impela kuyekela. Labanye benu bemahlelo labangathanda kuyekela kudondla ngaloko kudla kwethu inkukhu kwekuthi waleli futhi lilungile. Impela ufuna kwathi ukuthi umbhabhathiso sibili wa moya longcwele uyini na? Wota uthole. I-altari ivuliwe, silungele. Yenyuka nje ngqo. Uphume, uphume student sakho. Wota wenyuke ngqo futhi uguce phansi lapha e-altari. Lomnakethu losandza kuda nje. Kubonga, oh Nkulunkulu. Ngibonga kakhulu kuwe ukuthi yonke impilo yami bengathi ukuthi bekukhona into letsite Nkosi. Angaze ngeneliseke, ngizamile, ngacabanga eminyakeni lotako ngitokwenda, ngeliviki lelitako ngitokwenda ngalokulandzelako. Nangiva kubitelwa e-altari, ngitokuda ngalelinye ilanga. Ngikubeka eceleni futhi ngikubeka eceleni. Kodwa Nkosi, ngiyathi kukhona lokungalungimi. Ngitohlala njalo ngikholwa ukuthi kwakukhona lokusite lokwehlukile. Futhi manje Nkosi, kusihlwa, nginekubonga ngekulungiselela lokwendiwe indlozana yaNkulunkulu. Futhi tono tami empeleni, kungakholwa kwami, kutogezwa kususwe kimi. Ngiyeta kusihlwa, futhi ngiyaguca phansi. Kuthi ngemukele sibusiso sekubonga lesikhulu Jesu langentela sona ngesikhathi angifele eCalvary. Ungeda yini na? Manje kunebantu labaguce batungelethe i-altari lapho. Awusukumi ngani futhi ude na? Bewufuna kukwenda ukutamile. Cabangani nje ngemnakethu Laila Palmer, wethu lolungile, umnakethu loligugu. Bekahleti ebaleni, ngakho ngiyaconza. Abuka le ntombatana yakhe lencane idlala i-croquet ngephandle lapho. Noma lokudzide futhi wagebela esitulweni futhi wafa ngaphambi kokuthi ake ende ngisho umnyakazo. Awathi ukuthi isikhathi sini lotoshiya ngaso lapho. Awathi nje ukuthi isikhathi sini lohamba ngaso. Ungahle kube ngumanje usihlwa. Ngakho awuthi ngani futhi ukucadulule manje na? Wotani bantu, aniyiva yini indlo letsite inyakada kini na? Ngiyathi ukuthi kunalabane ngibenu lapha abafanele babe lapha e-altari. Futhi laba nje labasithupha noma abantu labasikhombisa lapha akusiye lo lohleti ekhathi lapha. Manje uma ungikholwa futhi ubukisisa lapha ngembili indlo tendeka, ngikholwe manje ngalelinye lilanga liphimbo lami liyothuliswa. Awusayophinze ulive, ungahle ufise ukuthi ube weda. Wena uthi kodwa mina kethu Branham bengisolo ngililunga lelibandla. Lokho akwendi mehluko ukuthi bewuyini. Beka kanjalo, beka kanjalo alilunga lelibandla na Nikodemu. Beka kanjalo na Johane, Petro, Jakobe, Paula. Bongela labanye babo bebakadze bangemalunga elibandla. Paula bekalilunga lelibandla. Kwaze kwenteka indlo letsite ngalobunye busuku noma ngalelinye lilanga kwaba njalo. Uthi weda waba lilunga lelibandla leseligucukile ke. Waba indvodzana yaNkulunkulu. Ungeke weda na? Oh, bekaceceshiwe, bekasihlakaniphi, bekathi ukuthi bekaceceshiwe. Lesinye setikolwa letinkulu, lesasiceceshe kunato tonke lesasikhona. Gamaliel, lomunye wabothishela, labakahle kubendlula bonke, lo bekakhona even. Kodwa bekathi ukuthi bekadzinga into letsithi. Ngete weta na, ngiyaphinza, ngiyakucela, ekhathe la, lapha noma esiveni jikelele ngiyanicela noma ngabe nikuphi kunoma nguliphi libandla lenikulo kuleli awa lekubona khumbulani ngiyatheyishwa lapha hayi lapha kuphela kodwa ezulwini niyadi kufakazelwe ngekwesayensi ukuthi wonke umnyakato lowendako uyathwetshulwa bayakufakazela lokho khumbulani mabona kutse uyakufakaza lokho mabona kutse akasikicici isithombe nguwe sithombe wendlulisa nje loko lokwendako kungene emgudwini ulapho noma kanjani niyabona na uma unyakatisa umuno wakho lowo mnyakato uya emhlabeni jikelele zonke isikhathi uma ugcoka ingubo ubukeka kwakho kuya emhlabeni jikelele kuserekhodini wonke umcabango lowendlula engcondweni yakho userekhodini futhi ngalenye ilanga leli rekhodi liyoyiyekela kudlala litofakwa ku-albhamu bese ke ekwahlulelweni litobuya nako sewume netinwele letiphunguliwe ube udisho ukuthi ungumkristu nako sewume nemicabango engcondweni yakho lephambene nelivi futhi usengcondweni yakho ngco ungeke uwufihle khumbulani mabona kutse isayensi iyathi ngisho nekuthi lokho kuliciniso wena umile njengamanje wathi kuthi ufanele ube lapha khumbula uma lokho kuthwetshulwa ngelusuku lokahlulela lowo mcabango lofanako lonawo uyobe ubuya ngco wendlula emcondweni wakho futhi lokho kuyoba serekhodini ngco umhlaba wonke uyokubona kudlala alikwenti ngani live likubuka ngelusuku lokahlulela donke tingelosi ti lapho uma unemahloni ngami lapha uma sithombe sakho sendiwa manje ngelusuku lokahlulela ngiyoba nemahloni nawe ngoba ngagcoba livi lami ngalithumela kuwe awulikholwanga wathi bacisa emva kwento letside oh wena uthi ngilunge ngalokwenele ngente loku ngidanse emoyeni ngikhulume ngetilimi lende njalo nelihedeni ngimemetile lende njalo nelihedeni ungalifulathela kanjani ke livi awutingani kuye manje awutingani kuye manje Ulinzeni mnakethu lotsanzekako Oh ulibalelane sekhathi lesithe kangaka Jesu linzele kukusindisa Inzawo ekhaya lakhe lelingcwelisiwe Dibeke lelinye lemalunga emtimbeni wakhe Awuti Oh khosi loluncane woda manje Oh awuti ngani Nkosi ngine kubonga kakhulu kubonga kuwe Nkosi hayi kwekudla kwemvelo noko loko kodwa Nkosi sikhathi sekugcina silapha ngine kubonga ngalokudla loku kwakamoya Nkosi kudla kwakamoya kwetimbawu lethi sikhombisa lokwethenjiswa kuvula wena uthi loko kutoba into letsithe lehlukile cha cha ungeke wengethe livilinyi futhi uthathe selivele lisekhathi lapho lifihliwe nje linamekwe luphawu bangakhi lokuconza koloko na tsanini amen ngiyabona na wena uthi yeboke leyo imfihlakalo letovela o cha sekuvele kuyincwadi ungeke wengete ngisho linye ligama kulo noma ususe linye kulo ngiyabona na selivele lisekhathi lapho litofanele nje lembulwe ngelusuku lokugcina ungete weta na woda manje mngani uma ungakhoni kuconza woda guca phansi kuluma naye ngalo uma ngingeke ngikhone kulenda licace kuwe yena utolenda ngoba ungumthukululi wako konke kungabantu esihlalweni sakhe sebukhosi lesingcwelisiwe awuti ungete weta na awuti ngani awudingani kuye manje. Kumbulani kunekwentiwa kweli rekhodi lalokhu, hhayi kule tape kuphela, kodwa lirekhodi lelikhulu lankulunkulu ngamunye wenu wonke umnyakade. Uma ukhothamisa inhloko yakho, ukhothamisa inhlitiyo yakho, mcabanga umuni lowendlula engcondweni yakho. Kumbula uyathwetshulwa njenganyalo nje enkathi mlweni, naleli rekhodi litodlalwa ngelusuku lekwahlulelwa. Siphi sincumo sakho na? Oh, uyofisa kanjani ukuthi siguculwe ngalolo suku? Ngitolinza nje ngoba kunalabaningi banengi labatungelete i-altari manje. Ngiyabona na, mhlawumbe nomunye wabo uma ngibambe nje isikhathi lesizanyana, kungahle kube khona lomunye ngephandle lapho. Kungahle abenza wanathite e-New York, kungahle kubenza wanathite e-Philadelphia, ngephandle e-California, Arizona, zawanathite. Ungahle kube khona lomunye lotako melusi noma ngabe ukuphi, ungakuyekeli kubitela e-altari manje. Singahle singaphinze sibone lokunye kubonga, lokhu kungahle kube kwekugcina. Nemarekhodi atobekwa etulu kusihlwa kwekugcina, itheyipi itophela ngalelinye lalamalanga lawo, irekhodi litomiswa futhi litoba ku-albhamu yankulunkulu. Kona-ke litobuye lidlalwe imicabango yakho longiko manje. Ungasho ukuthi wawungathi kwehluka, uyakwati kodwa akekho umuntu longeta kimi uma babe angakamthonzi. Nabo bonke babe langiphe bona batokuda uda kuye. Nakethu ngiyakholwa kube bengihleti ngephandle lapho ndzawanathide, futhi benginemcabango lomncane. Impela bengitophuthuma lapha ngalokhu khulu ukushesha. Oh, awudingani. Awuti. Senicetsile na, ngiqinisekile animcabukisi umoya wakhe manje na, asigcine tinhloko tethu tikhotsemeke. Ngiqinisekile ukuthi anikamcabukisi umoya wakhe na, ngiqinisekile ukuthi nente kona kanye lokhu lanitshele ukuthi nikwende na. Seniqinisekile manje na, kumbulani nini, ngahle ningabi nalo lelinye lithulo. Lirekhodi lingahle licethwe kusihlwa, lokhu ngahle kube ngiko kuphela kwako. Lena ingahle ibe yithephi yakho yokugcina. Uqinisekile ukuthi sewulungele manje na? Uma kunjalo ngikushiyela etandleni tenu egameni lenkosi Jesu. Manje le kwaya isahlabela phansi, ngizokhulekela laba lo phansi lapha. Ngeluhlobo nje lolwehlukile loluyincaba lomKristu, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu lotokwenta kusinzisa. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu utohlanyela livi. Mina inkosi, kusho iBhayibheli Isaya, mina inkosi ngilihlanyele, ngitolinisela imini nebusuku. Kunalomunye alisiphule esandleni sami. Ngaphambi kokuthi ngicele noma ngibani ethe ngase-altari nalabantu laba, ngifuna kubakhulekela cubo lwami. Asikhothamise tinhloko tethu manje. Jesu lothandekako, ngisandza kucaphuna livi lakho nje. Umprofeti wakho lalisho, futhi ngiyawathi emavi ebaprofeti aqinisile, futhi wena wathi mina inkosi ngilihlanyele leni impela walifaka encwadini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Mina inkosi ngilihlanyele futhi ngitawulinisela imini nebusuku. Nakungenjalo funa lomunye alisiphule esandleni sami. Laba mhlawumbe inkosi ukuvile kubitela e-altari lokunengi, kodwa usalinisela inkosi. Naba lapha kusihlwa, bangathi nje bangachacheka kusihlwa babe kuto tonke tintho telive tonke tono netinkathathu lokusenhlitweni yabo. Futhi ngalokusangulukile nje ngenhlonipho yokuthi thoba enhlitweni yabo, bangachacheleka evini lakho kona manje. Futhi bathi Nkosi Jesu, phansi enhlitweni yami bengihlala ngikholwa njalo futhi bekukhona into lethite yami lebe ngingakayemukeli namanje. Ngalokhu nje ngidamile njengoba sisho sendiwe kusihlwa kulandzela sikhukhukati, kodwa bekukhona into lethithe lebe yibonakala ingake jwayeleki kimi, beyingevakali nje kahle. Ngakho-ke kusihlwa ngiyeva ukuthi ngiyeta manje, ngisonzela kakhulu etandleni telivi leliphilako. Ngita lapha ngenhlonipho yekuthi thoba nje ngalokusile emcondweni wami, ngihlethi phansi lapha ngakuleli altar. Ngifuna insinziso Nkosi, kabi kabi ngilambe kakhulu, ngifuna wena Nkosi ukuthi ungibambe ngemikhono yakho kusihlwa, hayi nganoma nguliphi lidlingozi, kodwa ngamoya weluthando ngifake emikhonweni yakho uNkulunkulu othandekayo. Ngumntana wakho ngiyativela ukuthi ngiulolo khozi lebe bakhuluma ngalo. Ngibambe inkhosi, ngiyachuma, ngisukumile esitulweni sami futhi ngingaguca phansi lapha. Ngibambe inkhosi, ngiyachuma. Ngiletha etimpikweni takho inkhosi. Ngisuka kule tintfo leti telive. Angisuke ngindize ngisuke ekungcoleni kwalelive emkhubeni wami lomubi kulolonke lisiko lelihlelo lami. Angitye kuphela kuwe uNkulunkulu othandekayo kude umoya wakho loyingcwele uthululele kimi kuthethelelwa kwako konke kungabada kwami. Kwangathi mina kusihlwa ngaba ngumntana wakho lomusha lotelwe nesidalwa lesisha kusihlwa. Ngibambe ngithwale ungisuse ngale kwekukukuta kwesikhukhukati. Ngithwale ungisuse ngiye esidlekeni selukhozi lapho khona ngitokondliwa khona ngelivi laNkulunkulu ngide ngikhone kundiza. Siphe kona uNkulunkulu othandekayo bathathe sebakho lona umkhuleko wami ngebucotho. Ngikhuleka ethi kwebantu labafako siphe kona babo. Nginikela lo mkhuleko esikhundleni sabo ngenxa yenkhathi imuli yaNkulunkulu. Ngiyakucela manje ngathi inhloko tethu tikhotheme angathi noma khona la altar manje nguwe loguqela lapha labane ngibene utisho ukuthi ningemaKristu kodwa nivile ukuthi uhlala kunaloku tsite nzawana tsite lebe ude kona ngase kube nisende sonke sento setenkolo ningahle kube nimemetile ningahle kube nente kutonge tintho ningahle kube nidansile emoyeni ningahle kube nikhulume ngetilimi futhi akukho umuntu longasho noma yini lengakalungi ngekumelana naloko loku liciniso loko konke kuhle kodwa niyabona loko diphiwo takamoya ngaphandle kwamoya kube umoya bewulapho loko kuva bekungeke kuve kulahliwe kanjalo. Ngabe impela nini ngebucotho lapha e-altar? Ngiyakukholwa lokho khona manje. Ngisese lapha. Leso nje sento sekuthi cha cha wena. Hayi lidlingozi manje. Kodwa kwelucobo kukholwa lokumsulo. Kuthi uNkulunkulu utokwemukela futhi akondle ngelivi lakhe nite nibe dingozi cobo lwakho. Kuthi ukhone kundiza na. Uma ukholwa futhi ufuna uNkulunkulu kuthi ende lokho phakamisa sandla sakho. Wena lo lapha e-altar phansi lapha. uNkulunkulu akubusise. Ngamunye uphakamise ithandla tabo. Manje ngekuthula impela. Ngitocela besilisa nebesifazane labatehlukanisele labamathi sibili uNkulunkulu. Liningi labo kucake impela. Ubonakala kungathi kungaleyo ndlela. Ubithela ema-altar lengikwendako ikakhulu besilisa bonke. Niyati ngendlela levamile besifazane. Kodwa besilisa bonke lapho. Ngicabanga ukuthi munye wesifazane la-altar kusihlwa. Mhlawumbe babili. Kuvamise kuba besifazane. Kodwa ngandlela thite noma lenye ngiyacabanga kubonakala kwangathi besifazane bacabanga ukuthi ngikhuluma ngekumelana nabo. Angikamelani nani thathi. Bathathu ngiyakholwa. Lo munye uthite bayabona. Angikwati kubona ngethulu kwale altar lapha. Kulungile. Labanye benu maKristu latinikele wotani lapha futhi nime kanye nami emkhulekweni umzuzu nje. E-altar noma ngabe nikuphi langembili umuntu lomati mbamba uNkulunkulu lowathi konje kuthi umiwa kanjani lapha imizuzu lembala nje sendele umkhuleko nabo. Unake sitoti khipha tetsameli wonke umuntu akahloniphe nekuthi thoba sibili manje. Ningesuki wotani lapha nje futhi nime nitungelete. Labanye benu bantu laba kukholwa sibili lokhu kuthi kuliciniso kuthi singena kulomunye umnyaka singena emnyakeni weluhlwini. Niyathi libandla lingeke lingene kule simo lelingiso kuthi ngeke libe ngcono lifanele liyange kuba libi kakhulu. Bangakho lokwathi koloko na kanini amen lifanele liyange kuba libi kakhulu kuthi lingeke lahamba kanje. Niyabona na kufanele kube indlo letsite futhi inyakada khona manje mngani ikhona kukhona umnyakado wemlobokade lelo liciniso longu isho kanje inkhosi. Yenyukani manje maKristu latehlukanisele lofuna i-record lakho likuthole lokho laba labeta ngebucotho kuthi nifuna kuta futhi ninikele umkhuleko nabo njengabomnakenu nabothathe wena. Yenyukani intungelete le altar manini intungelete lapha umzuzwana nje nendele umkhuleko. Lomunye futhi lofuna kuta na nime ntungelete lapha ucani phansi nje ngakubo. Hambani nje lapho nine besilisa ngakulabo besilisa nine besifazane ngebumnanzi ngekuthi thoba nibacelele umkhuleko. uNkulunkulu othandekako sita nginikela konke nginikela lihlelo lami nginikela umshado wami wokucala nginikela indoda yami yokucala nginikela yonke into Nkosi Gela gonke gonke guwe msinzisi wam lobusisiwe nginikela gonke nginikela gonke nginikela Uyawunikela umbono wakho lucobo na? Ungayinikela imibono yakho lucobo uye evini laNkulunkulu na? Gonke guwe sinzisi wam lobusisiwe nginikela gonke nginikela gonke Ninigela gonke Gonke guwe Sinzisi wam lobusisiwe Ninigela Gonke lolo kholwako manje etethamelini Sukumane asilihlabele kanye kanye manje Ninigela Nonge niyanikela senilungele kulihlabela manje na Ni Guwe msindisi wam lobusisiwe Ninikela manje nine lentungelethe ialtar Uma ninikela sibili phakamiselani isandla senu kuye nihlabele nginikela konke Nginikela lihlelo nginikela lihlelo nginikela libandla nginitinikela mine nginikela umbono wami konke kuwe sinziswa wami lobusisiwe nginikela konke kuwe wami Ninigela gonke Ninigela gonke Gonke guwe Sinzisi wam lobusisiwe Ninigela gonke Ngabe nikusho sibili na Ninigela Nine lenilapha manje altar Nine lapha lotungelethe altar lokhulekile libandla likukhulekele ukhulekile qobo lwakho manje yinye kuphela indlela longasindziswa ngayo loko kuthi nisindziswa ngekukholwa naloko kungemusa Umusa kaNkulunkulu ukhulume kini waniletha la altar nifuna tibusiso taNkulunkulu nifuna livi lakhe nifuna moya longcwele nifuna umusa lomnengwa kaNkulunkulu futhi uma ninjalo futhi ningakwenda impela ngayo yonke inhliziyo yenu unikeleni manje ningabuki izingozi bukani liqiniso liqiniso lelivela enhlitweni yenu ngekukholwa Ngosi ngiyavuma kwenda noma yini livi lakho leli ngiyala ukuthi ngikwende ngitinikela mina ngako konke lokukimi uma ukukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho ngifuna usukume ume ngetinyawo takho ugucukele kuleli bandla letethameli bese niphakamisa tandla teni uthi sitohlabela kanye nabo nginikela yonke indlo lekimi uNkulunkulu njengekwathi kwami lokwendlula konke yonke indlo lengingiyo ngiyayinikela Yenyukela ngembili lapha wena lose altar yenyukelani ngqo lapha ngembili bazalwane ethu ngqo lapha nonke nabo mnakethu nabo tsatse wethu Look here church
church.
Hallelujah, hallelujah.
Bukani lapha bandla. Nikela. Yebo, kunjalo. Ngabe unikela konke nalokuncane kuye nelivi lakhe na? Sathe lapha wasehlelweni uthithe ngiwelihlele asidzingi ukuthi silisho uthi sebenti ekhathi lapho kodwa uthithe mina kethu Branham ngifuna ukuphumela eqinisweni ngifuna into lejulile kunaleyo nabona na ake ngicaphune livi lakhe babusisiwe labo labalamba bomele kulunga ngoba bayosuthiswa manje nine lapha ngembili lenisanza kufika nje uma senilungele kunikela yonke into leningiyo yonke into kuthi nilalele livi laNkulunkulu akukho muntu lonitshelile kuleli viki kuthi yendani ini manje uma senilungele kunikela khona manje kuye akabisani nje tandla tenu kanjena kulethe thameli manje nine lapha ngembili asilihlabele kanye kanye manje nginikela konke wonke umuntu kanye kanye kulungile Inigela konke Manje kusho lokho sibili Lowesifazane ngalenye ilanga futhi ngibonga sibili ngaloko umenda anikele Sinzisi Nikusho sibili na, tsanini amen. Tsanini amen kanye futhi. Tsanini Nkosi. Ngihlole. Ngivivinye. Futhi unginikele ithuba. Ngiloko kuphela lebe ngingakwenta kusihlwa. Kuthi ngitinikele lucobo lwami kuwe. Uyakwathi kulamba kwenhlitiyo yami. Uyasathi sifiso sami. Sethembiso sakho besikugcwalisa leso sifiso. Manje ngiyasemukela futhi nginikela kuwe zonke kanye kanye nginikela konke nginikela konke konke kuwe Sinzisi wamlobusisiwe nginikela konke.